Ngiyabonga mfowethu Neville, inkosi ikubusise, kuhle kakhulu ukubuya futhi kulokhu kusa, ukubuye singene endlini yenkosi. Ngikholwa ukuthi kwashiwo ngesinye isikhathi, ngajabula lapho bethi kimi, masiye endlini yenkosi. Charlie, phuma emva kwaleso sigxobo futhi wenyukele lapha futhi uthathe isihlalo sakho. Yenyukela lapha dadewethu, ngabe sikhona isihlalo ngemuva phakathi lapho ndawo esingampintsha kuso na. Nansi indawo khona phezulu lapha. Nenekazi enyukela khona lapha. Lapha Charlie, woza lapha uhlale ngakubanks phezulu lapha ukuze ungami. Njalo lo mfana ufika evela ezansi le eKentucky, enyukele lapha uyama njalo ekuseni futhi ngakho menyuseleni khona lapha. Nansi indawo lapha ekugcineni kwesikhalo lapha somunye. Kukhona inenekazi elimile ngemuva, emuva lapho yenyukela khona lapha. Nasi isihlalo khona lapha dade, khona phezulu eduzane, kubeka nje uze. Uthi ngicabanga ukuthi ukhona osesihlalweni esinamasondo lapho, ngabe banjalo na? Yebo, kukhona esinye isihlalo khona ngapha, uma ekhona osifunayo esisodwa emumva lapho. Ngemumva khona lapha isihlalo khona lapha, yenasi esisodwa khona lapha phezulu. Uthi zibonele esikufanele. Yebo, ungaba naso esisodwa khona lapha. Manje wozani impela nje, nithathe izihlalo zenu futhi nje nizizwe ngempela sifuna ithokomale ngenkathi sisazama ukuletha izwi lenkosi. Oh, kumnandi ngempela ukuba lapha. Angamboni uChale Msamo, ngabe ungemuva lapho na? Awu, ngikhipheleni lapha. Wo, ngike ngaba noChali ezansi lapho ezinsukweni ezimbalwa ezedlule, futhi angikwazi ukwedlula ngingayanga endlini yakhe nokudla. Ngakho ngizomkhiphela Emsamo kulokhu kuso. Nsuku zonke wenyukela lapha uma ngasobundeni lapho ukuba anikeze omunye isihlalo. Ngakho ngikalaze phandle kulokhu kusa futhi ngambona emi lapho, ngacabanga ngizomngenisa lapha manje. Awu, kuhle. Manje sizoba nomlayezo kulokhu kusa nomfowethu Russell Cox. Kuphi uNelly? Lokho kuzoba ukugibela okuhle kuye. Kuphi? Yebo, nakho-ke. Awu, ngijabula ngempela ukubona abaningi kangaka babangane phandle. Ngesonto elidlule nkathi ngisuke ngiphatheke kabi iviki lonke, nganginomngane olungileyo ehlezi lapha ovela le ezansi eNingizimu, umfowethu West. Futhi ngahamba ngijikeleza ngijabula ezethamelini isikhathi esihambile, ngathi ngiyajabula ukubona usibanibani nosibanibani. Futhi ngabheka ngale ngqo phezu kukamfowethu West, futhi angaze ngambona nhlobo waze waqala ukuphuma. Ngase ngicabanga iviki lonke umfowethu West uzocabanga ukuthi ngivele nje ngameka ngamabomu, kodwa ungumKristu, ngakho wazi kangcono kunalokho. Uyazi ukuthi ngiumngane ngempela, futhi ngiyazi uyazi bengingeke ngakwenza lokho. Bengicabanga kulokhu kusa ngiza ngehla ukubona abantu abavela ezindaweni ezehlukene. Manje nangu umfowethu West usebuyele lapha futhi kulokhu kusa, nomfowethu nodadewethu Kid lapha abase-Ohio nabanye babami. Ngiyazi umfowethu Evans ulapha, ngihambe ngayombona izolo ntambama emotela edlela bahamba ngezimoto, kodwa ngikagele ubengekho ehambe nomfowethu Fred nabo. Futhi bavela le eMacon eGeorgia lapha, njalo ngesonto uma ngikhuluma bavela eMacon eGeorgia lapho kukude le ezansi kungamamayela acishe abe ngamakhulu ayisishiyagalombili noma ngaphezulu. Ngiyathemba ezansi lapho uyishayela enomndeni wakhe nsuku zonke uma ngikhuluma, futhi lokho ngikwethembeka. Futhi bengicabanga, oh, manje-ke uma unabangane abanjalo ofuna ukuma ngakuwe. Manje labo bantu akezi esuka eGeorgia nase-Ohio nasezingxenyeni ezehlukene zesizwe beze kuleli thabernakela elincane lapha ukuzozwa mina. Beza lapha ngoba bayawukholwa lowo mlayezo, yilokho abakukholwayo, bakholwa yilowo mlayezo. Futhi manje-ke kufanele ngethembeke ngibe qotho kakhulu kanjani ngalowo mlayezo, ngoba akusimina ngedwa engisephutheni, kodwa ngiholela omunye ephutheni, niyabo. NoNkulunkulu uzongethwesa icala ngokweduka kwabo, ngoba yimi engakufundisayo, niyabo. Futhi ngiyanitshela ukwenza ucabange ujule ngempela uma uzocabanga ngamazwi anjalo. Ngakho nginibonga nonke kuhle kakhulu ukwazi ukuthi nishayela lawo makhulu amamayela nidabula emigwaqeni enezingozi naphezu kwale migwaqo emikhulu ephakeme lapho okukhona khona izingozi nezinto. Ukukholwa kwenu kuNkulunkulu kuyanikhapha nedlule ngandlela thize kunilethe lapha kubuye kunibuyisele emuva. Ngijabula kakhulu ukuba nabangane balolo hlobo. Ngikhulekela izibusiso ezicebile zikaNkulunkulu phezu kwenu. Manje ngesonto edlule ngithe awu sizokhuluma ngizobeke sengibize umuntu omkhuleko. Bengizama ukusebenza ngenye indlela ukuzama ukuthola indlela yokukhulekela abantu abaningi. Futhi uma ngisebenza abanye abaningi njengesonto edlule, ukhona ozobe engikhulekela ngisuke lapha sekusondele kwelesibili ngqo. Futhi anginikezelanga ngamakhadi omkhuleko. Ukunikezela amakhadi omkhuleko kungumsebenzi orafu. Angazi noma niyakwazi noma cha, abantu bayakuzonda. Nomfowethu Banks Woods wathi ngelinye ilanga ngenkathi sisezansi eKentucky ukuthi wayezovolontiya futhi anikezele amakhadi omkhuleko uma uBilly engangenanga. Ngakho uBilly eyindodana yami uQobo niyazi ngani ba ngithola izincwadi ezimbalwa. Wangethembisa ikhadi lomkhuleko akanginikanga lona ukuhleba okuncane. Ngakho ba akakwazi ukubanika wona bonke futhi asikwazi ukufaka abaningi kakhulu emgqeni. Niyabo uzofanele angivikele. Futhi ngenkathi sisuka umalukazana wakwami wathi Bill uzofanele ubuyisele uBilly phakathi lapho namakhadi omkhuleko. Kungenjalo wathi ungeke uhlale isikhathi eside kakhulu. Futhi ngakho kodwa lapho engenza khona iphutha kwakungukuqala ngokwahlukanisa ngokubona okufihlakele. Bese kubuya omunye athi, "Nkohliwe, umama ubefuna ukukhulekelwa. Uyazi ukuthi yini abayibuyelayo." Okwalokho kwahlukanisa ngokubona okufihlakeleyo. Niyabo. Ngakho kodwa angibasuli, nami bengingenza into efanayo. Niyabo. Bengingenza singabantu futhi sonke sifuna ukuphila futhi sifuna ukwazi ukuthi asenzeni. Yilokho kodwa ungafinyelela kugcine lapho kuphela kulezo zinto wena ngesiphiwo. Bese-ke nje usucishe ukhandleke uma lokho kwenzeka izikhathi ezithi azibe mbili. Futhi ngakho umfowethu Banks ubezonikezela amakhadi omkhuleko kulokhu kusa. NoBilly kwenzekile ukuba angene izolo ebusuku. Ngakho ngicabange ukuthi lokho bekuzoba kubi kabi ukuba nendoda enodumo oluhle izinto njengomfowethu ukuthi ukuba anikezele amakhadi omkhuleko abantu ngibehlisele kuye. Ngicagele uBilly akaphatheki kabi, sekuyisikhathi eside nje abaphansi kuye. Ngakho uvele nje alidedele kanjalo. Kulungile. Manje ngayilivika elizayo ngizoba seDallas ngalolu uLwesihlanu oluzayo ebusuku engqungqutheleni yeVoice of Healing. Uma bekhona abantu abangapho ngizoba lapho okwalobo busuku obubodwa ukukhuluma engqungqutheleni yabo. Futhi ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi ukusondela enhlanganyelweni iNkosi Thandwa. Bese kuthi-ke mhlawumbe ngesonto elilandelayo, lokho kuzoba ngaleli sonto elizayo elilandelayo uma iNkosi Thanda. Anginasiqiniseko kakhulu kangako. Uma iNkosi Thanda, ngifuna ukubuya futhi ngikhulume ngendaba ebengizofanele ngikhulume ngayo namhlanje, umoya ovunguzayo esivunguvungwini. Futhi bengizokhulekela abagulayo namhlanje, nalokho kuthi ukuba uhlobo lwensolo ehlabayo ebandleni ngezono zalo. Naleyo akusiyo indaba emnandi kakhulu ukukhuluma ngayo uma uzobiza umuntu wabakhulekelwayo. Ufanele wakhe kukholwa kwabantu kuye emkhulekweni nakuNkulunkulu nokuba nokukholwa. Ngakho ngitshele umfowethu Neville ukuba amemezele ukuthi ngizobe ngikhuluma kulokhu kusa ngenye indaba, ukwakha kukholwa kukholwa kubantu baye kuNkulunkulu. Amanye amazwi, ukusola abantu ngokungayigcini imiyalo kaNkulunkulu. Le ndlela yakha abantu macala onke ukuba babe nokukholwa kuNkulunkulu. Niyabo. Nangemuva ekameleni lomkhuleko kulokhu kusa, noma ikamelo lokurekhodela emuva lapho, umngani wami omdadlana umfowethu Khili, 82 iminyaka engamashumi ayishiyagalombili ubudala ehlezi lapha. Abaningi benu bayakhumbula ngenkathi ngiphuthuma kuye ngokunye ukusa. Waye wayesethi aka sewucishe kuphele unyaka kusondele kuwo manje. Efa egula kabi kakhulu nodokotela bamnika ukuthi uzophila iviki noma hayi iviki ba. Wayengakwazi ukuphila kwaze kwaba sekuseni ukuba ehliselwe lapha cishe ukusa okuthathu osekwehle ngakho. Ukuthi manje wayesehle waba yikhulu nenhlanu noma yinto enjengaleyo. Uthe imizuzwana embalwa edlule usebuyele ekhulwini namashumi amathathu nambili wathi wazizwa sengathi ungumfana. Kwethu phela ngazi noma ungasukuma yini ukuze abantu bazi ukuthi ubani lomshumayeli omdala. Nangu asithi ayibongo inkosi indoda ibulawa umdlavuza. Kuleso simo kunesithando sincane esithandekayo lapho ngifisa sengathi ubengasukuma naye njengedadewethu kid uthini ngokusukuma lapho manje ngiyabona ukuthi uthesha kanjani ukuphakama wedlula mina uNkulunkulu ambusise umfowethu nodadewethu kid kwangathi izibusiso zikaNkulunkulu ezicebile zingaphumula phezu ngiyabonga dadewethu bazabalaza bedabula izintaba zaseKentucky phansi phezulu ezindleleni zezinyawo endaweni yamalahle beqoshwa bekhahlelwa bekhishwa futhi kuhlekiswa ngabo behlushwa bephila nganoma yini abayitholayo begaya umbila abawuthola emzileni ndawo ndawo futhi bephilela umbuso kaNkulunkulu futhi iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili budala beshumayela ivangeli namanje. Manje sebeguge kakhulu ukuthi bangaphuma ngakho ngikhulekela izindwangu bese ngizithumela kubo futhi lokhu bezithatha nje beziyisa ezibhedlela nezinto ezinjengalokho abantu bayangena futhi bazithole. Manje lokho kungene ngempela enhliziyweni akunjalo na? Uma ungeke wakwazi ukuphuma ubonane nabo ungabathumelela indwangu yomkhuleko kanjalo abantu benokukholwa lokho kuhle kakhulu. Umfowethu Rogers uphakathi naye ndawo ndawo phakathi lapha namhlanje umkhweka mfowethu Chris umngani wami othandeka kakhulu ngiya endlini yakhe njengoba nje ngiya ezansi kwaCharlie nakwaNeli nabo ezansi lapho manje nasezansi eKentucky futhi ngangivamise ukwehlela lapho futhi ngizingele ngaso sonke isikhathi naye futhi lapho esikhathini esinesithi sidlule cishe ezinyangeni eziyishumi nantathu ezedlule udokotela wamchaqa unomdlavuza futhi wathi useshonile. Ngacabanga umngani wami omdala uligugu umakade kwasebona impi yomhlaba yokuqala indoda eyiqhawe ngempela umndeni wayo ngambhabhathiza egameni likaJesu Kristu eminyakeni eminingi edlule kukho ukuthethelelwa kwesono sakhe. Ngazi-ke ukuthi wayefakwe emzimbeni kaKristu futhi wayeselungele ukuhamba ayobonana noNkulunkulu. Ngacabanga umfowethu oyigugu usezohamba manje kwakusemva kwalowo mbono nje noma ngaphambi kwalowo mbono ukuba ufike kimi ngezulu. Ngase-ke ngehla ngiyombona futhi ekamelweni ufika uthingo lwenkosikazi uNkulunkulu waziguqula izinto. Lokho sekuyizinyanga eziyishumi nantathu ezedlula futhi usekhona lapha nanamhlanje edla. Waphuza olunye uhlobo ethatha olunye uhlobo lwamaphilisi esibabule amshisa emphinjeni wakhe lapha futhi uzoba sembeni womkhuleko. Ngiyacabanga kulokhu ukusa enyuke futhi ngiyazi ukuthi ngimemezela lokho emva kokuba uBilly esevele esewanikezile noma uzonikezela. Wazi ukuthi bebezonikezela ngamakhadi omkhuleko. Ngitshele indodana eshade nomntanakhe umngani wami olungileyo umfowethu Chris ukuba amkhuphule. Ngacabanga uma ngimgeja kusho ukuthi ngizombamba-ke futhi ngimfake kwelinye lalamakamelo omkhuleko lapha kodwa wayenekhadi lomkhuleko. Ngathi pasti ngifuna uphume lapho igama lakhe ngu-Everett mbiza nje ngopasti silifishanisa futhi ngamtshela kubeka uphume ungene emgqeni womkhuleko kungcono ngikukhulekele ugcobo lusekhona ngenzele lokho. Ngakho ngithanda ukuba bengazi ukuthi bengikhulekelwa ngifuna umuntu ogcotshiwe ngenkathi bengikhulekela. Manje siphenye ebhayibhelini lethu kulokhu kusa sivule encwadini kaRuth. Ngizofunda omunye umbhalo kule encwadini kaRuth. Futhi manje ngaphambi nje kokuba sisondele kule ndaba uma bengingaphumelela Bengathanda kumemezela indikimba yami yalokhu ukusa ibizo ngokuthi umhlengi oyisihlobo somndeni futhi ngithanda ukusondela kuyo ngokubheka izimo ezine ezehlukene ngokuhlengwa. Cabanga ngesonto ledlule bengishumayela ngokuthi uKristu wafika kanjani ukuzosihlenga bese kuthi-ke namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi yini umhlengi uba kanjani ngumhlengi na. Futhi khumbulani umhlengi ukuhlenga ngokuphelele uma ekuhlenga ezonweni zakho ekuguleni kwakho kukho konke okungalungile ungumhlengi. Manje ngaphambi kokuba sisondele kuyo ake sikhothamise amakhanda ethu futhi sikhulume kuye ngomkhuleko futhi manje amakhanda ethu ekhotheme angazi ukuthi bangaki kulokhu kusa ebukhoneni abangathanda ukukhunjulwa emkhulekweni ngokuphakamisa izandla zenu futhi nithi uNkulunkulu uyasazi isicelo sami uNkulunkulu anibusise ngamunye. Baba wethu wasezulwini ngijabula kakhulu namhlanje ukuthi kukhona amandla amakhulu aphakeme ukwazi uNkulunkulu ukuthi singasondela ngendodana yakhe uKristu Jesu futhi sibe nempendulo kulokho esikucelayo. Njengasemhlanganweni odlule sasikhuluma ngokuthi amadoda ayezulazula kanjani embethe isikhumba semvu nezikhumba zezimbuzi futhi eswela efuna umuzi omakhe nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu. Azi ukuthi eke aze akwazi ukusondela kuye uma ayengake athole ukuthi wayekuphi futhi uJobe wasendulo wathi uma bengingake ngihambe ngingondothe emnyango wakhe ngenye indlela uma ngingake ngithole lapho ehlala khona bengizoya naye ekhaya futhi ngikhulume kuye ubuso nobuso. Kodwa kwakungekho ndlela yokuba umuntu akwenze lokho ngoba wayonile futhi wazehlukanisa futhi waba ngumfokazi kuNkulunkulu. Kodwa ngalo oyigugu wafika futhi wavula indlela futhi wathethelela izono zethu futhi wasiletha phambi kukaNkulunkulu hhayi njengabafokazi kodwa njengabantwana beza kuyise sazi ukuthi uzosipha zonke izicelo esizicelayo. Munye kuphela umthetho oshaywayo lokho ngokuthi uma ukhona leso yisivumelwano. Usathane usho ukuthi ngeke sikholwe noNkulunkulu uthi sizokholwa. Manje impi iyalwa ngesinqumo singesethu kuba sisenze noma ngabe yiphi indlela isinqumo sethu esenziwa ngayo ileyo ndlela okuzoba yiyo futhi kulotshwe ngokumangalisayo kakhulu konke kungenzeka kwabakholwayo futhi siyakholwa namhlanje siza sisondela kuwe ukuba sifumane umusa waphezulu. Sicela ukuthi uzozinaka izicelo zethu nazo zonke izandla eziphakamile. Uyazi phansi kwaleso sandla enhliziyweni yabo ukuthi bekuchaza ukuthini. Ngokuba kulotshiwe ukuthi wena wazi izizinto nemicabango yengqondo futhi uyakwazi ukwehlulela ingqondo. Futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzophendula ngokwezindebo zakho nomusa wakho kuzo zonke izicelo ezibaliwe. Ngicela futhi namhlanje Nkosi ukuthi uzosiza mina odinga kakhulu kunabo bonke mhlambe ezethamelini ngazi ukuthi okubekwe phambi kwami lapha ngokuthenga kwegazi lenkosi uJesu. Kukhona mhlampe izoni ezihlezi lapha esiboshwe ngeyisono ukuthi bekulukhuni kubo kungenakwenzeka cishe impela kubo ukuba bafinyelele endaweni yokwemukela uKristu inqobo nje uma uSathane esababophe nge emandleni akhe. Kodwa sazi ukuthi kulotshiwe ngegama lami bayakukhipha amademoni
power today, Lord, to the
preaching of the
word
and every devil of doubt and superstition from the church of God. Nokungabaza bangalethwa ezingalweni zikaKristu.
And it's also written that
kulotshiwe futhi ukuthi bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayosinda. Kukhona labo lapha abangamaKristu futhi baboshwe ngamademoni esifo.
Lord, give me power today.
Oh, singiphe amandla namhlanje kamoya ongcwele ukukhulula wonke umuntu ogulayo nohluphekile olapha endlini namhlanje, ukuze umoya ongcwele omkhulu ube ngokuqala ezinhliziyweni zonke nawo wonke umzimba osebukhoneni baphezulu. Khuluma kithi ngezwi lakho, izwi lakho liyiqiniso. Singazi nje ukuthi sizothini, kodwa silinde ebuholini bukamoya ongcwele ukuze sihola siqondise kulo lonke iqiniso. Ngiphe khona Nkosi, thola inkazimulo kuwe uqobo, ukuthi gcoba inceku yakho nezwi lakho selivele igcotshiwe. Sizokunika udumo njengoba ulithatha uliyisa kuyo yonke inhliziyo, njengoba sinesidingo egameni likaJesu Kristu siyakucela, indodana kaNkulunkulu. Amen.
Before reading, I might say this little slogan that I like so well. If you have rivers that you cannot cross,
uma unemifula ongeke wayiwela futhi unezintaba ongeke wedlula kuzo, kumbula nje uNkulunkulu ezilweni usebenza ezintweni abanye abangeke bazenze.
I'm reading from the book of Ruth.
Ngifunda encwadini kaRuth esahluko sokuqala. Kwathi emihleni abahlila ngayo abahluleli, kwaba khona indlala ezweni. Umuntu othile waseBethlehema Judiya waya ukuyohlala ezweni lakwaMowabi, yena nomkakhe namadodana akhe amabili. Igama lalowo muntu lalingu-Elimeleki, lomkakhe lalinguNahomi. Amagama amadodana akhe ayengoMahaloni noKhiliyoni. Babe ngama-Efrata aseBethlehema Judiya. Bafika ezweni lakwaMowabi bahlala khona.
Naomi's husband died. She was left and her two sons.
U-Elimeleki umyeni kaNahomi wafa, kepha yena wasala namadodana akhe amabili. Azithathela abafazi abesifazane bakwaMowabi. Igama lomunye lalingu-Opa, igama lomunye lalinguRute. Bahlala khona kwangathi iminyaka eyishumi.
Mahalon and Chag died also, both
uMahaloni noKhiliyoni bafa ubabili. Abesifazane washiywa-ke, abesifazane washiywa-ke ngabantwana bakhe ababili nangumyeni wakhe. Wayesesuka nomalawazana bakhe ukuba abuye ezweni lakwaMowabi, ngokuba wayezwile wezwa ukuthi iNkosi yayihambele abantu bayo ukuba ibaphe isinkwa.
Wherefore she went forth out of the place.
Waphuma endaweni lapho wayekhona umalukazana bakhe ababili benaye, bahamba ngendlela yokubuyela ezweni lakwaJudiya.
And Naomi said unto her two daughter-in-laws, go, return.
UNaomi wathi umalukazana bakhe ababili, hambani nibuyele kube lowo nalowo endlini kanina. INkosi mayinenzele umusa njengalokho nanenza kwabafileyo nakimi, ukuthi INkosi mayininike ukuba nifumane ukuphumula kube yilowo nalowo endlini yomyeni wakhe. Wayesebanga basebedazuluka bakhala. Bathi kuye, hayi, kepha sobuyela nawe kubantu bakini. Wayesethi uNaomi, buyani madodakazi ami, nohambelani nami na? Ngisena madodana ezibilinini zami ukuba abe ngumyeni benu na?
Turn again, my daughters.
buyani ndodakazi yami nihambe ngokuba sengimdala kuba ngibe nomyeni noma ngangithi nginethemba ngingaba nendoda kulobusuku ngizala amadodana beningawahlalela aze abe ngakhulileyo na beniyakuzivimbela kwawabo ningabi nandoda na hayi madodakazi ami umunyu kimi ngenxa yenu ngokuba isandla senkosi siphumile kimi bajazuluka baphinda bakhala u-opha wamanga uninazala kepha uruthe wanamathela kuye wathi bheka umnakwenu usebuyele kwabakubo nakunkulunkulu wakhe buya nawe umlandele umnakwenu
Entreat me not to leave thee, nor to return from following after thee. For where thou goest, I will go. Where thou
lodgest,
I will lodge.
Ngingakulandeli ngokuba lapho uyakhona ngiyakuya khona nami. Nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho baya kuba ngabantu bami. Unkulunkulu wakho abe ngunkulunkulu wami. Lapho ufela khona ngiyakufela khona nami. Ngimbelwe khona. Inkosi ayenze njalo kimi yenezele futhi ngokuba ngokufa kuphela okuya kusehlukanisa ngifuna ukuyetha isihloko lenkulumo encane kulokhu kusa njengoba ngiyifundisa ngizama ukuletha ukukholwa kini kokuhlengwa nokuthi kuyini nokuthi kwemukelwa kanjani ngifuna ukuyetha isihloko esithi umhlengi oyisihlobo somndeni manje uhlenga noma yini ungokuyibuyisa into ebilahlekile njengokuthi ifakwe esitolo esibolekisa ngemali kuthatha isibambiso futhi uyehla bese uyakuhlenga lokho kuhlengwa nginani bese-ke iba yimpahla eqondene nawe ngqo emva kokuba usuyihlengile kodwa umthetho wokuhlenga kwa-israyeli kwakufanele kube yisihlobo somndeni ukuhlenga impahla noma into ethize eyayikade ilahlekile indaba yethu iqala ngesikhathi sababusi bakwa-israyeli okwabe kungabehluleli emva kokufa kukajoshua futhi ukuthola isithombe esihle kabi salokhu funda cishe izahluko zokuqala ezinhlanu noma eziyisithupha zikasamuweli wokuqala futhi uzothola indaba yangempela yaso kodwa sizogcuma siye phambili manje ukuba sithole imbekethi enkulu yenkulumo kulokhu okungukuthi esikhathini esithize sedlule ngaqala ukufunda le ncwadi karuthe futhi kwaba amaveki amathathu noma amane ngedlula kukho ngaqala ngencwadi yezambulo kanye futhi ngathatha wonke unyaka mayelana nayo ukuba ngiyiqede yonke nje imibhalo emincane impela ihambisana yonke ebhayibhelini lonke kuhle ngakho-ke siyazi ibhayibheli iphefumulelwe ngokuba ngokwezibalo nangayo yonke indlela ayikho enye incwadi efundwayo ebhaliwe engeke yaziphikisa yona ndawo ndawo le ncwadi yabhalwa cishe iminyaka izinkulungwane ezine ngokwehlukana izincwadi zebhayibheli futhi zabhalwa ngabanye ngiyakhohlwa nje ukuthi amadoda amangaki azibhalayo ngikhumbulile kodwa ngiyaxolisa ngifuna ukuthi amashumi ayisithupha nento kodwa ngingahle ngibe nephutha lapho amashumi amane amadoda angamashumi amane abhala ibhayibheli phakathi kwesikhathi esehlukene ngesikhathi sezinkulungwane zeminyaka engakaze azane noma abonane noma afunde emva komunye izikhathi eziningi futhi awukho nelilodwa izwe eliphikisana nelinye iphefumulelwe manje abantu abaningi babuka le ncwadi karuthe njengoba bethi yindaba yothando yasebhayibhelini ibhayibheli indaba yothando lonke ibhayibheli liyindaba yothando akusikho ukuthi liyindaba yothando kuphela kodwa lingumprofethi akusikho ukuthi lingumprofethi kuphela kodwa futhi lingumlando akusikho ukuthi liyindaba yothando kuphela umlando umprofethi lingunkulunkulu uqobo lwakhe ngoba ekuqaleni wayekhona ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ngakho izwi lingunkulunkulu ebhalwe waba yincwadi lokho bekufanele ukuxazulule mfowethu unkulunkulu ebhalwe waba yincwadi ujehova ebhalwe waba sencwadini futhi akukho okwayo nje okungolunye uhlobo lwendaba eyinganekwane kodwa yonke iyiqiniso ngokoqobo sonke isimo sayo silengisa umphefumulo wakho ilapho iqiniso nonkulunkulu uzoleseka izwi lakhe futhi le ndaba yabhalwa nazo zonke izincwadi ezindala ezingakabi ibhuku ngenkathi behlukanisa ibhayibheli amadoda angcwele ngenkathi ezama ukulihlanganisa etestamenteni elidala le ncwadi karuthe yayingenye yezincwadi ezigameleyo abazivumayo ngani uma nje kuyincwadi yothando kungani ababhali nezazi zasendulo zivumele incwadi njengephefumulelwe na ngoba kukhona isambulo esifihlakele kuyo futhi kulesi sambulo esifihlakele ubamba incazelo yangempela izokusondeza eduze ngempela uNkulunkulu ngiyakhuleka wonke umphefumulo wami kulokhu kusa ukuthi uNkulunkulu uzobamba zonke izinhliziyo zishaqeke kakhulu azazembule lokho ayikho nje kule ndaba lokho ayikhona kini ukuthi wemukelwa kanjani futhi uma uke wakubona kulula kabi uyamangala ukuthi kwaze kwenzeka kanjani ukuba ukweke ngaphezulu kodwa kungembulwa kuphela ngumoya ongcwele manje abaningi bafunda iBhayibheli balifunda bavele basukume nje bese befunda ikhasi futhi bafunde ikhasi awusoze walithola ngoba liyimpica badala noJesu wambonga uNkulunkulu ngokulenza kanjalo wathi ukufihlile emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda futhi uzolembulela izingane zona eziyofunda njengoba bengihlale ngisho unkosikazi Branham ehlezi emumva lapho ngalokhu kusa kodwa uma ngiphesheya kwezilwandle uyongibhalela incwadi uyothi Bill othandekayo ngihlezi lapho kulo busuku nabantwana abangangawe futhi uyaqhubeka futhi abhale lokho azokubhala kodwa ngiyamthanda futhi ngimazi kahle kakhulu ngiyakwazi ukuyifunda ivaliwe ngazi ngempela ukuthi uthini niyabo noma ukubhala lapha noma cha niyabo isizathu ngiyazi ukuthi uthini kungani kunjalo nalokho ukuxhumana okusondele simunye niyabo futhi uyayazi imvelo yami ngiyayazi yakhe angahlala nje angibuke ngingakutshela ukuthi uzothini niyabo ngoba ngimazi kahle kanjalo naye angenza kimi ngendlela efanayo manje okwenza lokho ngokwethembana uthando izolo ekuseni besihambalela embhedeni sekuleyithi kancane nabantwana bebengezukuya esikoleni futhi besikhuluma ngezinto ezehlukene nokuthi kanjani kwakuyini inzondo ngathi inzondo yayinokuqala ngakho izoba nokuphela uthando lwalungenakuqala ngakho alinakuphela inzondo ikuze kube phakade uthando luphakade inzondo iyaqala futhi inzondo izophela uthando aluzange luqale futhi alusoze lwaphela yabo lwaluphakade
And when a man loves a woman and marries her
because she's pretty, there'll be an end to that. Ubukeka kahle ngoba khona kuphela kulokho kodwa uma wesilisa ethola wesifazane amthandayo akazi ukuthi kungani kodwa uyamthanda futhi uthola wesilisa amthandayo akunandaba ukuthi ubukeka kanjani uyamthanda wesifazane uyamthanda lezo yithuthando saphakade enkazimulweni lokhu kufa nalutho olunye oluyoke lubehlukanise ngoba bavela ephakadeni futhi baphuma bangena endaweni yesikhathi futhi bazobuyela ephakadeni iphakade lehlele phansi langena emzimbeni othiwa isikhathi bese libuyela ngqo phezulu liyongena ephakadeni futhi ngeke libhubhe owesifazane omuhle lobo buhle buyofiphala impela nje kunike iminyaka embalwa mhlawumbe namhlanje uyazibinya ehla ngomgwaqo owesifazane othize ogqoke ohafu ethumela eminingi kakhulu imphefumulo esihogweni kunawo onke amabhara otshwala asezweni kodwa uyozibinya yena uqobo ehla ngomgwaqo ecabanga ukuthi uwutho njengoba ibhayibheli lasho bayokwelula izintamo befuna becokama lokho kusho ukuthi behamba bezibinya ngomuhla wokugcina begcwalisa imibhalo futhi akakwazi bama egcekeni begqoke izingubo ezingahloniphekile amadoda embuka futhi engazi angahle abe neziqiniseko zobumsulwa kumyeni wakhe noma esokweni lakhe ngakho konke kodwa ngosuku lokwahlulelwa uyophendula ngokuphinga namadoda angamakhulu umoya okubo futhi abakwazi iBhayibheli lathi bahambaze baphuphuthekile futhi abakwazi ingxenye elusizi ngokuthi abakwazi Kodwa benazini ukuthi leyo fika encane ebumbekile uNkulunkulu ayiphe leyo ntombazane ingabe isipolile ngalesi sikhathi ngesonto elizayo na? Leyo ndoda ende ensundu nenhle ingabe isingelutho kepha nje inqwaba yododi ngesonto elizayo? Lokho konke kuyabhubha. Kodwa lokho okungaphakathi uNkulunkulu uthando uphila phakade. Ngakho bhekisisani ingaphakathi, amehlo enu awahlale esemgomeni. Manje le ndaba iqala ngento ethi ayibe ngaleyo ndlela. Njengothandekayo owesifazane onomoya omuhle, igama lakhe kwakunguNaomi. Ukuthi Naomi kuchaza othokozisayo, u-Elimeleki kwakungumyeni wakhe kuchaza ukukhonza. Ukukhonza okuthokozisayo kwakungumndeni wakhe. Babenendodana uMahaloni oyedwa lowo ochaza ukugula. Nokiliyoni omunye owayechaza ukukhandleka okuyisigayegaye ukudabuka. Nanko umndeni lapho owawukhona. Futhi nakho kufika indlala ezweni lakwa-Israyeli nephutha lokuqala ukuba lize lenziwe yiJuda ngokuthi lishiye lelozwe. UNkulunkulu wabanika lelozwe. Ngenkathi u-Abrahama enikwa lelozwe, uNkulunkulu wamtshela ukuba angalishiyi lelozwe, futhi wenza iphutha ngenkathi ehlela eGerari wangena enkathazweni. IJuda lifanele neze lishiye iPalestine, leyo yindawo eyabelwe lona. Futhi kade ekoshiwe agcwala umhlaba wonke, futhi manje asebuyela emuva futhi. Oh, indawo emnandi kabi esinayo lapha. Kulokhu kuza abuyela emuva. UNaomi waxosha ngenxa yendlala. UNaomi no-Elimeleki futhi bawelela kwaMowabi. Manje ukuthola emuva le ndaba kanjalo nisalalele nizokwazi ukuyibamba nje ukuthi iyini. Manje uMowabi abakwaMowabi badabwa kumntwana wesihlahla okwabe ungamadodakazi kaLoti. Emva kokuba abephunyuke emililweni yaseSodoma ngomusa kaNkulunkulu, kwase kuthi-ke amadodakazi adakisa uyise futhi ahlala naye njengomfazi azala umntwana. Nomunye wabo wadabuka wafaka isizwe sakwaMowabi okufanele ngabe kwakungamaKristu kodwa axubana nobuhedeni. Futhi niyabo eshiya izwe esithembiso, akunandaba ukuthi kwakukubi kangakanani kuyogogobala kwelinye izwe kwaletha inkathazo. Futhi noma ngasiphi isikhathi lapho ikholwa lisuka khona enkundleni yalo elinikwe nguNkulunkulu, izikhathi eziningi kwezombusazwe lolu khetho oluzayo kanjalo njalo, indoda elungileyo ingaba yindoda elungileyo futhi iyosuka kulezo zinkundla izulazulu njengomfundisi othize engimaziyo wangenela ukuba abe yimeya yedolobha. Futhi ngenkathi ekwenza wasuka enkundleni yakhe umfundisi noSathane wamfumana. Uma noma yimuphi umKristu esuka kulezo zinkundla awu izokwehla nje kulo busuku ngihlale nabafana endaweni yokubhedela isikhashana, ngeke ngenze ukulimaza, ngizothi nje ukuqhabula kanye kancane utshwala. Usuzisukile ezinkundleni zakho, buya uzibangela inkathazo nje kuphela. Oh, onke amanye amantombazane ayabhema, ngizozama owodwa. Usuzisukile ezinkundleni zakho, ungakwenzi lokho, hlala emazweni endabuko. Oh, awu wonke umuntu ngapha bangibiza ngomuntu oyisidala, bangibiza ngefashion endala. Hlala lapho noma kunjalo, leyo yindawo yakho. Hlala kuKristu. UNaomi ngenxa yendlala wazulazula waphuma emazweni futhi wangena kwaMowabi ethola isinkwa. Wayengafanele akwenze lokho ngoba bonke abanye bahlala eJudiya eBhethlehema. Ukuthi iBhethlehema kuchaza ukuthi iBethel, indlu kaNkulunkulu, indlu yezindumiso, futhi bahlala lapho. Futhi wazulazula nomyeni wakhe namadodana akhe amabili aganwa amantombazana kwaMowabi. Kodwa uma uNkulunkulu emisele into ethize ukuba yenziwe, iyokwenzeka noma kanjani. Ingaleso sizathu ngikholelwa ngempela ekumiselweni ngaphambili, ukwazi ngaphambili kwaNkulunkulu ngezinto. manje ke siyathola ngapho ukufa kwashaya umndeni futhi baqala ukubuya bulala umfana wafa ubabili abafana bafa nobaba wafa noRuthe waqala ukubuya uOpa noNaomi manje ngifuna ukufanisa kulokhu kusa uNaomi nenekazi elidala nebandla lomthetho ibandla lomthetho lamaJuda uRuthe owengwaMowabi owezizwe eyibandla lamaKristu ibandla elisha ngifuna ukusondela kukho emikhakheni emine ehlukene uRuthe nginakho kubhalwe lapha uRuthe enqumo enza isinqumo sakhe uRuthe ekhonza ngokusebenza uRuthe ephumule uRuthe evuzwa njengoba kubuya uRuthe enza isinqumo uRuthe emva kokuba esenze isinqumo sakhe bese ke uRuthe ukhonza ngokusebenza bese ke uRuthe uphumule bese ke uRuthe uyavuza manje endleleni sebebuya nakho kufika isikhathi njengaye engufanekiso webandla noma umKristu njengoba umuntu ngamunye umele ibandla isizwe sonke samaKristu benikwazi lokho na wena esimilweni sakho sokuziphatha ngendlela wenza ngayo nalokho okwenzayo umele umzimba kaKristu wonke wena uthi kodwa nje ilunga nje lokho akunandaba uma uthatha lelo gama lomKristu umele uKristu nebandla lakhe ufanele uphile kanjalo ufanele uhlale njengomnumzane ohloniphekile njengamanenekazi ungaloko othi neze wenze izinto zezo ngoba wonke amehla asezulwini asemhlabeni kuxolozele wena ukumela leyo nto eyodwa akunandaba ukuthi uthakathaka kangakanani umncane kangakanani misa ikhanda lakho liqonde ngoba ungumKristu manje uRuthe wayengumedeni wakhonza isithixo wayenjalo no-Opa futhi babesendeleni yabo bebuya noninazala ngoba wezwa ukuthi ezansi eBethlehema Judiya ukuthi uNkulunkulu wase eyifusile intupheko nabantu wayesenesinkwa wayekade esenhla lapho iminyaka ethi ayibe yishumi ngakho u-Eshem uthi iminyaka ethi ayibe yishumi kusomlando futhi ebuya ethi abukile nomyeni wakhe esefile abantwana bakhe esebefile nomalekazana bakhe ababili wasephenduka kwanele futhi wababuka wayesethi beniyohambelani nami na manje akukho eningakwenza kuphela nizoba nenkathazo wathi ngiyajabuka ukuthi isandla sikaNkulunkulu eluleke samelana nami ingaki izikhathi umIsrayeli ecabanga lokho engazi ukuthi konke kwakuwuhlelo lukaNkulunkulu ukuthi lukanjani udonga olukhalayo lungaphandle nje kweJerusalema usekhona lapho amatshe amadala ethempeli bawaxosha benza udonga futhi ayahlikihlwa asulekile ngezinyembezi nokukhala ngezandla zamaJuda ekhala futhi enxusa uJehova Jehova awaqondi ukuthi ihora lawo selisondele eduze manje izindonga ezikhalayo lamatshe ake akhela indlu emphongolweni wezivumelwano inkosi uDavide wabuka lamatshe oJehova ukuphi na nyabo engazi ukuthi masinya inkosi yakhe izobuya umhlengi wakhe bafanele ukuthi baqoshwe okwesikhashana uNaomi wamangala kungani isandla senkosi sibe nonya kangaka kimi bomalukazana bami na uNkulunkulu ungiqoshile ngiyisilahlwa angazi ukuthi yini engike ngayenza kodwa ngiyisilahlwa niyabo uNkulunkulu wayesebenza uhlelo lwakhe ngoba konke kusebenzelana kube ngokuhle kuba abathanda uNkulunkulu akunandaba ukuthi kuyini wathi buyela kunyoko bese uthola ukuphumula endlini kanyoko abayeni benu usefile uthi nina nisebasha abesifazane abahle buyelani emuva buyelani lapho enivela khona lapho nithole ukuphumula uNkulunkulu abe nesihawu nawe ngoba waba nomusa kofileyo futhi niphile ngeziqiniseko zokumsulwa selokhu kwafa abayeni benu futhi nibe nomusa kimi mfelokazi omdala ongenamyeni futhi nanamathela kimi buyelani emuva noNkulunkulu akaniniki ukuphumula endlini yenu. wathi sengimdala njengisaba nabanye abantwana kodwa uma bengingaba nomyeni futhi ngibe nomntwana bekuyosiza ngani na beningeke nilinde leyo ngane lowo empeleni awungumthetho ngalezi zinsuku ukuthi uma umfowenu efile noma futhi owakhe omunye umfowabo eyiposho wafanele athathe umkakhe ukuba avusele umfowabo igama kodwa yena wathi ubungeke uyilinde lezi zingane ngakho buyelani emuva uzitholele ukuphumula ezindlini zabayeni benu buyela kunyoko.
An Orpa, a type of the lukewarm church.
Uthi Orpa, uhlobo lwebandla elisivive elake laqala. Uhlobo lwebandla olungeke lwahamba indlela yonke. Wathi lokho kuzokala kahle kancane. Ngakho wamanga uninazala wase ebuyela emumva futhi. Lolo uhlobo lwekholo elisivive. Eliyokholwa ukuthi uJesu uKristu bese liyajika futhi libuyele etweni eliphuma kuyo kumuntu oyosekela indlela nabayingcosana abadeleliwe benkosi bese ke ejika abuyele emuva njengenja ebuhlanzweni bayo nengulube ekuzibhiqeni kwayo njengoba kwasho iBhayibheli. Manje wabuyela kuNkulunkulu bakhe isikhathi esiningi sibuyela kuNkulunkulu baseqaleni kwethu. Mhlawumbe amehlo ethu akhanukela izinto ezingalungile siyojikela ekukhanukeni futhi. Mhlawumbe sinezithixo zokuphuza, izithixo zokubhema, izithixo zokuqamba amanga, izithixo zokweba, zonke izinhlobo zezithixo. Bese ke sizisho thina futhi iphaphathizwe bese ke siyajika futhi. Into edabukisa kanje pho ubulani akubange neze kusakhulunywa ngegama lakhe waqoshwe ebandleni ngenxa yesinqumo sakhe. Ibandla elisivivi ikholwa elisivivi njengoba ikholwa ngalinye limele ibandla wonke ummelika umele imelika wonke umjalimane umele ijalimane wonke umkristu umele ukristu. Lapho wafulathela ukuba buyele entweni aphuma kuyo ukuthi ukanjani amadoda ngisho nabashumayeli ngesinye isikhathi bayothatha indlela yenkosi futhi uma ukhuluma kubo ngombhaphathizo kamoya engcwele umpetho basuke kuwo lowo ngu-Opa. Batshele ngegama likaJesu Kristu ukuthi alikho elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini eningasindiswa ngalo. Noma ngabe yini eniyenzayo ngezi nangomsebenzi, wenzeni konke egameni likaJesu Kristu. Uma lingekho elinye igama phansi kwezulu eningasindiswa ngalo. UPetro wayesethi-ke ngosuku usuku lwePhentekoste, uma nifuna ukusindiswa phendukwani nibhaphathizwe igama likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, zithethelelwa kanjalo-ke. Futhi indoda ngenxa yokuthandwa ngabantu ayikwazi ukubambelela ngebhayibheli kukho kodwa ngenxa yokuthandwa ngabantu iyekwanga ibandla yangumlayezo yangukristu salani kahle futhi ibuyele lapho eyagujwa yakhishwa khona u-Opa oyisivivi owaxoshwa ebandleni. Kodwa ngimthanda kanjani lowo Ruth omncane wathi ngeke enze isinqumo ngathi ngeke ngenze isinqumo. Uthi ngokwenza isinqumo awusaze uphume kule minyango kulokhu kusa ngaphandle kohlobo oluthize lwesinqumo. Ngeke usuke kuleli kamelo namhlanje uphakathi kokuthi bengowesifazane noma owesilisa ongcono noma owesilisa noma owesifazane omubi kakhulu. Ukule nqaba uzoba mubi kakhulu, uzoba lukhuni kakhulu ngesikhathi esilandelayo kuwe kofinyelele kulo noma uzophuma usungcono. Ufika elamanqama empilweni yakhe. Ufika elamanqama empilweni yawo wonke umuntu. Noruthi kwadingeka enze isinqumo. Ngakho iBhayibheli lasho ukuthi uNazala wamtshela, buyela kuNkulunkulu bakho njengoba kwenza udade wenu. Buyela emuva njengoba kwenza oyisivivi. Awuqhubeki ngani ubuyele emuva. Umshumayeli wevangeli. Uma ufuna ukuhamba qhubeka umshumayeli weqiniso wangempela ozokubeka phambi kweklasi labantu wenza isinqumo sakho uma ngezinyawo zakho oyisivivi oyintengentenge ophume ngena ngeke akusho lokho kodwa nyewu yangempela kankulunkulu iyakubeka emathangeni akho yenza isinqumo sakho. Uruthe wathi Giyawe lapo uyakona. Abantu bako bayakuba ngabantu bami. Unkulunkulu wako uyakuba unkulunkulu wami. Lapho uhlala khona ngiyakuhlala khona. Lapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Lapho uhlala khona ngiyakubhelwa khona nami. Naso isinqumo sangempela. Basi ngizothatha wena njengomsindisi oqondene nami. Uma iBhayibheli lithi phendukani nibhaphathizwe igama likaJesu Kristu. Lokho ngiyakwenza. Uma iBhayibheli lathi ngifanele ngimukele umoya ongcwele. Lokho ngiyakwenza. Uma iBhayibheli lingitshela uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Lokho ngiyakholwa. Ngiyothatha iBhayibheli noNkulunkulu ngalokho. Akulobile nalokho ayikhona. Akunandaba ukuthi omunye umuntu wathini. Nango uRuth wangempela.
She made her decision.
Wena sinqumo sakhe. Wakuphakathi kokuthi abuyele emuva noma aye phambili. Sime kulezo zimfundo ezifanayo. Ulokhu kusa. Buyele emuva noma uye phambili. Ungalokothi neze ubuyele emuva. Asiye phambili. Bakubekela ezweni lesithembiso. Bayongena ezweni labantu abayinqaba. URuth umfanekiso wekholwa manje. Yini? Yini ikholwa na? Uma owesifazane noma owesilisa ephuma umuntu ovela ezweni ungena phakathi kwamakholwa angamaKristu. Abesifazane ababebhema bephuza futhi bedlala amakhadi ezinhlanganweni zobudlelwane kanjalo kanjalo futhi benazo zonke izinhlobo zezinto ezihlotshiswe zahlotshiswa nanjengohlobo oluthize lwenyoni esongene. Kodwa manje sekuguqukile kwenze isinqumo sokuhamba noNkulunkulu.
Now she comes into a people that doesn't believe that kind of stuff.
Manje ungena kubantu ongalukholwa lolo hlobo lwento. Ungumfokazi. Uzofanele ahambe njengesihambi. Akawazi amasiko empilo abo. Onke acakile kuye. Akazi ukuthi uzokwenza njani. Yilokho uRuth ayefanele akwenze. Yilokho ofanele ukwenze. Yilokho okufanele ngikwenze. Inkathi ngemukele uKristu. Ngaqoshwa ekhaya lakithi uQobo. Inkathi ngemukele uKristu. Abafana bangabangane bami. Amantombazane angabangane. Wonke umuntu bangiphosa phansi. Ngehla nesigejane sabantu. Abadala ababenomoya ongcwele. Futhi bekholwa kuNkulunkulu bemkhonza. Amantombazane isezantsi lapho kulelo bandla yayehlukile kunamantombazane engangikade ihamba nawo. Ayebuyehlukile, ayenza ngokwehlukile, ayeyinqaba futhi ngangiwesaba, ayengabantu abehlukile. Yilokho uRuth adingeka akwenze. Wadingeka aphume kwabakubo, awelele kwabanye abantu, waphenduka, wenza isinqumo. Nawenza isinqumo! Fanele uzikhethele. Ufuna kubuyela ezintweni zezwe noma ufuna ukuqhubeka noNkulunkulu na? Ufuna ukuziphathisa okwezwe nabo bonke abanye na? Bese wanga uKristu uthi sala kahle. Bese buyele emuva. Kodwa uma ufuna ukuthatha indlela yakho nabayingcosana abajelekile benkosi, hambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Ungakhathaleki ukuthi lonke izwe lithini. Hambelela khona lapho. UNkulunkulu washo njalo iqiniso. Ngiyalikholwa. Nakuba ngingenakulenza libonakaliswe empilweni yami. UNkulunkulu washo njalo. Ngiyalikholwa. Ngibambelela khona lapha. Yileyo ndlela enza ngayo kuNaomi. Angiyikukushiya. Ngiyakuya lapho uyakhona. Abantu bakho bayakuba ngabami. Indlela abaziphatha ngayo. Yileyo ndlela engiya kuziphatha ngayo. Indlela abenza ngayo. Yilokho engiyakukwenza. Abakudlayo. Yilokho engiyakukudla. Lapho ofela khona. Ngiyakufela khona nami. Lapho mbelwa khona ngiyakumbelwa khona nami nenkosi mayenezele kimi uma ngehluleka nomapi. Leso isinqumo sangempela esingunqamla juku. UNkulunkulu ufuna izinqumo ezingunqamla juku ebandleni lakhe. Hawu nkosi, uma nje uzongibusisa futhi ungenzele lokhu, ngizokwenza ukuthi nokuthi. Leso akusiso isinqumo. UNkulunkulu angikhathali ukuthi wenzani ngami. Ngizohamba noma kanjani. Uma ngipha kulungele ngiphila noma ngipha noma ngabe yini. Uma bengihleka behlekisa ngami akwenzi mehluko. Ngiyohamba noma kanjani. Leso isinqumo esingunqamulajuqu. NjengoRebecca wasenza ngisho ngaphambi kokuba abone u-Isaka. Abazali bakhe bathi intombazane mayiphendule. Intombazane isikhulile. Mayiphendule. Wathi ngizohamba. Isinqumo esingunqamulajuqu senziwa masinya. Wanamathela kuzo. Yilokho uRuth akwenzayo. U-Opa wabuyela emuva. baqhubeka nohambo uRuth etizweni yakhe engazi lapho ayeya khona kodwa umfanekiso webandla yagogobala njengo-Abrahama izihambe ezweni lezizwe phakathi kwabantu bezizwe futhi wasuka wahamba futhi ekugcineni wangena ekamelweni nasendaweni uNahomi ayemletha kuye futhi watholani na wonke umuntu embambatha emhlane ethi Ruthe, siyajabula ukuba sibe nawe ezansi lapha na. Wathola ukungezwani, wathola into ethize embi, wathola inkathazo. Nabashumayeli abayonitshela ukuthi impilo yomKristu ingumbhede onezimbali wentokomalo phakathi kokuthi uyakudukisa noma akakaze alwemukele lolo lwazi lwesipiliyoni qobo lwakhe. Izwe liyakuzonda nabantu bayokuzonda ufanele uthathe indlela yabayingcosana abadelelekile benkosi futhi uhlekwe uhlekiswe ngawe kumbe noma yini enye ufanele wehluke uzalwa ngesinye isizwe ngami njengoba ngizokucaphuna futhi bonakala kukuhle kakhulu ukukwenza wangibuza kungani abesifazane abangamakristu bengazigqoki lezo zingubo njengoba kwenza abanye besifazane na ngathi wathi sonke singabasemelika asisibona ngathi khawu mnumzane awu kanti siyini ngathi asisiwe amajalimane amafuleti amabelgiyamu amaswizi owase-afrika noma amamelika noma namunye wabo kodwa siyini pho ngathi singamakristu umelika uziphathisa okomelika ijalimane ziphathisa kwejalimane ngoba lowo ngumoya wabo obuzwe futhi thina sinomoya wobuzwe lowo ngumoya ongcwele uvela kunkulunkulu uphuma ezulwini futhi uziphathisa okwalowo wenza uziphathe njengoba enza phezulu lapho ngoba ungowa kwelinye izwe salemelika iqiniso lelo leyo yingxenye yomzimba kodwa umphefumulo osilawulayo isimilo sethu sivela phezulu siphila phezulu ngoba sizalwa phezulu onke amakristu avela phezulu ujesu wathi angisuye owaphansi ngingowaphezulu ukuba bengingowaphansi izikhonzi zami beziyonginwela kodwa umbuso wami ungowaphezulu ngakho wonke umuntu ozalwa ngumbuso kankulunkulu ungowaphezulu manje sibhekisisile manje njengoba siqhubeka bathola bengena ekudumaleni ngabe yilapho ongena khona ngenkathi uthola umoya ongcwele na impela wangena ngangena uhlekiswa ngami nakho konke manje-ke iqaphela impilo yayilukhuni kuye futhi kulukhuni emva kokuba usube ngumkristu ngoba ufanele uzejwayeze enye inhlalo usuka kwenye impilo yokutamasa ngezinjabulo zezwe uya kwenye impilo yokuzahlukanisela unkulunkulu ufanele uphinde uzejwayeze enye inhlalo uwelele ngakulolu uhlangothi noRuthe wathi-ke azejwayeze enye inhlalo evelezweni lapho kwakunenala yokudla nayo yonke into eyayihlonishwa aye kubantu owayehleka behlekisa ngaye ayongena ezweni ayekhothoza kulo entuthi kulokho akudlayo akufake esikhafinini sakhe futhi akuyise ekhaya futhi akubhule bese enza isikwa futhi yena nomamezala wakhe bakudla ngenkathi elapho bathola ukuthi ngenkathi ekhothoza noma ezokhothoza manje wenza isinqumo sakhe lokho kwakungukunquma kwakhe manje into elandelayo azoyenza ngokusebenzela futhi yilokho ibandla lizofanele likwenze ibandla emva kokwenza isinqumo sakho ufanele usebenzele usebenzele unkulunkulu ngokwesifanekiso sakhe esidwetshiwe ngokweplani yakhe ufanele umsebenzele unkulunkulu uRuthe enze isinqumo manje uRuthe esebenzela phakathi kwesinqumo sakhe manje bhekisisani umzuzu nje manje uyahamba uyongena ensimini ukuyokhothoza manje unina wamtshela okungukuthi itestamente elidala litshela elisha niyazi unina wamtshela wathi nesihlobo somndeni negama laso nguBhowazi uyisicebi futhi uyisihlobo somndeni esisondelele hamba uye ensimini yakhe futhi mhlampe ungayi kwenye insimu yana ensimini yakhe usitshela kanjani umoya ongcwele ukuba singasuki singene kolunye uhlobo lwencwadi yebandla olunye uhlobo lwekhathekizima kodwa tesimini kankulunkulu ithestamente elidala ibhayibheli Ungasho ukuthi awu sizosho lokhu futhi sizosho lokhu kube ngokomhlako ngomkhuleko sizoba nalokhu. Hlalani nensimu nko, ngenani kuyo nko, ngoba uyisihlobo somndeni esisondelene. Izwi likaNkulunkulu lithi asebenzi elidala liyisihlobo somndeni esisondelene nelisha, ibandla elidala lingunina kuyibandla elisha, niyabo umKristu ikholo. Ungayi kwenye insimu, dala insimini yakhe nko, kuthi mhlawumbe ngolunye usuku ungahle ufumane umusa kuye. Kuthi ngelinye ilanga esaphumile esensimini lensizwe eyisibebi egama linguBhowazi umbusi, indoda enothile, wafika futhi wambona. Ngenkathi embona waqala ukumthanda, wacabanga ukuthi wayengowesifazane oyisimangaliso, wathanda isimilo sakhe. Kumbulani, wathi ngiyazi manje-ke abantu uyazi ukuthi wena ungowesifazane umsulwa olungileyo wenesifumo sakhe esihlanzekile nesicacile. Wafika wabuyela ngale ngo, waphila khona impela nje athi uyokwenza. Kokunye namhlanje bathi siyazi ukuthi ngumKristu, siyazi ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu, ngoba akakho ongenza lezi zibonakalisi uma uNkulunkulu engenaye. Yilokho uNikodemu akusho kuJesu, wathi Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi wena ovela kuNkulunkulu, akakho ongenza izinto ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Lapho wakwazi ukumbona ehlezi lawo futhi ehlukanisa ngokubona okufihlakele kuyo impela imicabango yenhliziyo yabo. Owesifazane wathinta ingubo yakhe, uyajika wathi, bani ongithintile na? Bonke bakuphika babuka emuva laphaya ezethameleni, wayesethi, wena onomopho lapho ukukholwa kwakho kukusindisile. Wathi, akakho ongenza lokho uma uNkulunkulu engenaye. Siyazi uvela kuNkulunkulu, ngeke akwemukela ngoba sizokhahlelwa sikhishwe ebandleni. Yabo lo mbini ophakelwe kwethu West, njengoba sikhuluma izolo ebusuku, bayewukhahlela bakukhiphe, kodwa waphansi enhlizweni yethu. Siyazi ukuthi uvela emvinini wasekuqaleni, uKristu ungumvini, thina singamagatsha. Siyazi ngoba bona ukuphila okufanayo okukuNkulunkulu ukuwe. Yilokho uBhowazi ayekubone kuRuthe, leso sinqumo esingumnqamulajuqu, lokho kulunga okumsulwa owesifazane ebilapho futhi waqala ukumthanda. Manje ngifuna niqaphele uNawomi, ibandla elidala, uqala ukuchazela uRuthe yonke imithetho ngenkolo yakhe. NgeTestamente elidala liyisithunzi selisha. Ngifuna nithole le ndaba kahle lapho. Manje ngifuna ukukhombisa izithunzi, iTestamente elidala ichaza elisha, uma nje uzolifunda ukuba likhomba ngesithunzi elisha. Manje uma bengiya ngakulolobonda ngingakaze ngizibone mina uqobo ukuthi ngabona isithunzi sami, bengiyokwazi ngibe nawo umqondo othize ukuthi ngiyobukeka kanjani. Uma ungawena ukuthi iTestamente elisha liyini, funda elidala futhi uzobona isithunzi salo. Yabo bese kuthi-ke uma kungena iTestamente elisha wena uthi ngani? Impela yilo leli incwadi yamaHebheru ukubuyela emumva uPawulu uyakuchaza. Manje kabhelisisani manje inkathi uRuthe ethi, noma uNawomi wathi kuRuthe, wathi manje uyisihlobo sethu somndeni, futhi uma ungafumana umusa kuye uzothola ukuphumula. Boaz wayemele uKristu, isicebi, indalifa yezinto zonke, inkathi yokuvuna. Kanjani ngenkathi uBoaz efika egibele phandle lapho ekuleyo nqolo eqalaza macala onke emasimini, namehlo akhe awela kuRuthe, wayengumnini wayinkosi yokuvuna, futhi wathola umusa emehlweni akhe. Yilokho ibandla likwenzayo namhlanje. Ngenkathi inkosi yokuvuna ihambahamba, ayibuki sona isakhiwo esikhulu, imibhoshongo emikhulu, amakhwaya aqeqeshe kahle, ifuna abantu ngamunye, abesilisa nabesifazane abazinikele futhi benza unqamulajuqu ngoKristu, bazehlukanisela inkonzo yakhe. Nkulu yalikholo lonke izwi lalo uma izwi lakho lisho noma yini hlala nalo mqondo lelo izwi lakho yalikholwa lonke izwi iloko ekufunayo inkosi yokuvuna yilokho efuna ukukunikeza umoya ongcwele kulabo abalambile nabomele ngibusisiwe nina elilambile nenomile ngokuba yakusuthiswa uzama ukuthola lelo bandla namhlanje manje manje-ke uRuthe wacela ukuba enze into elihlazo kodwa wavuma ngoba wenze isinqumo sakhe umfanekiso onjepho wekholwa umfanekiso ophelele kanjepho umahomi ibandla elidala wathi yehla lobusuku yinkathi yebhali o mcabango omuhle kanje esingabambelela kuwo khona lapho unahomi noRuthe bangena ngenkathi yebhali nje inkathi yebhali yayinkathi yesinkwa inkathi lapho isinkwa esifreshi sasidliwa khona lebandla ngalo mhla wokuphela eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili yezifundiso zobuhedeni nezinto lingene ngenkathi yebhali nobufreshi bokuphila isinkwa esisha uju oluvela ezulwini urasel ukhuluma ngesinkwa soqweqwe loju yiso lesi isinkwa esivela ezulwini isinkwa sokuphila oyihlo badla imana futhi bafile kodwa ngiyisinkwa sokuphila esivela kunkulunkulu siphuma ezulwini uma umuntu edla lesi sinkwa akasoze afa nebandla ngalolu izinsuku zokugcina lapha liyangeniswa njengamanje ngenkathi yebhali uRuthe owezizwe wakhishwa ebandleni waxoshwa usengenisiwe njengokuba emukelwe njengomlobokazi uKristu uyangena ngenkathi nje yebhali wathi manje yembathe izingubo zakho hhayi ukuthi ukhumule izingubo zakho uphambene kanjani kokwanamhlanje ubophe ngezingubo zakho uma uyohlangabezana naye uzawela ibhali kulobusuku yehla wembathe izingubo zakho uzemboze ukuba uhlangabezane naye namhlanje bafuna ukuzembula zemboze yehla ngoba wela ibhali bese ke uqaphela indawo alala kuyo nakwenza na egolgotha eminyakeni eminingi edlule ngayiqaphela enhliziyweni yami lapho khona abeka phansi ukuphila kwakhe ukuze angithathe uqaphela indawo alala kuyo bengisisa ukuthi walalaphi yilokho kufanele kwenziwe yilo lonke ikholwa uqaphele ukuthi ukwenzeleni umlayezo wangesonto ledlule othi ukuvakashela eCalvary uqaphele akwenzela khona wathi uqaphele lapho alala khona uma-ke esecambalala ukuba alale ukuba aphumule uhambe ulale ngasezinyaweni zakhe hhayi ikhanda lakhe izinyawo zakhe ongafanele futhi uthathe ublankethe ayezemboze ngawo ukhumuzele ngawo Oh, niyakubona na? Oh, hey. Ngiyazi ningacabanga ukuthi ngiyahlanya. Kodwa lokho nje kungifanela kahle nje lowo moya kaNkulunkulu. Aphela lapho alala khona eCalvary. Lapho alala khona ethuneni, eGetsemane. Aphela bese ukhanda wenyukele ezweni zakhe. Lala lapho ufa. Ngoba lwakho. Nakho lapho okhona. The best. Yonke indawo. Umphetho wengubo yakhe. Wathi umphetho wengubo wawubiza kanjalo noRuthe wathi ekushoyo lokho ngiyokwenza oh isinqumo esingumlajuqu esinjepho sekhona okushoyo ibhayibheli lokho ngiyokwenza uthi iphendukani nibhapathizwe igama likajesu kristu ngiyokwenza uma lithi hambani niye ezweni lonke ishumayele ivangeli ngiyokwenza uma lisho noma yini elayishoyo ujesu kristu nguyena izolo phakade elithi angikwenze ngiyokwenza niyabo ibandla lithatha iziyalo zalo ezweni wayela phansi manje khumbulani lelo kwakuyihlazo kulo mfelokazi osemncane ukuba alale ngakule ndoda ezinyaweni zayo ihlazo ezweni elingaphandle
Here it is. Look. This is it.
Oh.
The church.
The
young woman, the young man, the old or
young. Ibaza ijaba insizwa okudala noma omncane
yaqala
ukuba bazahlukanisa nezwe futhi bafika endaweni umbuso kamoya odlwele lokho yihlazo ezweni enhliziyweni yabo uqobo bayazi ukuthi konke kumayelana nani kodwa ezweni baba uhlanya baba umhlumiko ongcwele noma into ekulowo mqondo igama elithize elinehlazo kodwa ibandla licela ukuba likwenze ngiyabuma mkapele njawo. Kunilale na izwe alikubize nganoma yini abafuna ukukubiza ngayo. Isikole lidala lalivamise ukuculwa sengiqale ukuhamba noJesu yedwa niyabo nginomqamelo njengoJakobe oyitshe futhi ngizothatha indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi sengiqale ukungena noJesu ngedlula. Yilokho-ke akunandaba ngizokhokha inani noma yini abanye abayenzayo uma kusho ukuthi yihlazo uma kusho ukulahlekelwa yikhaya lahlekelwa ngumndeni bonke ohambisana nabo abangani abangamantombazane abangani abangabafana noma ngabe kusho ukuthini ngiyohamba ngedwa zwi ngiyothatha indlela. Uma umakhelwane wami ethi ngingumthimbi kongcwele iPentecostal noma uhlanya angikhathali ukuthi bathini akwenzi nomnanyana umehluko owodwa kimi sengiqale ukungena ngenze isinqumo sami sacaca futhi ngiyedlula manje kwaba nguye kuphela owayengamnika ukuphumula kulawo masimu akhandla nayo okuphothoza. Oh, kwakumnandi kabi ngenkathi uBowazi ngenkathi emthola ephandle ensimini angikwazi ukukugeda lokhu. UBowazi wamthola ephandle ensimini wathi, bukani, wathi, ungubani wena na? Wathi, igama lami nguRuthe. Oh, owakwami owabi owafika ukuzogogobala nathi, yebo, ngizwile ngawe. Ungayi kwamanye amasimu. Ah, ngiyakuthanda lokho. Ungaqali ukutelebhela kwezimishini. Telebhela lapha ensimini yami. Telebhela nabami. Wamthanda. Hlala lapha, hlala nami. Ungahambi wehle wenyuka izindawo ngezindawo. Hlala lapha. Uma ukholwa umlayezo, bambelela kuwo, niyabo. Ngabe ubiza nani lini? Hlala nawo, hamba uqhubeke ngo. Ngisho ukuthi nikela ngalokhu lokho noma okunye, ukuthi ngifanele ngiyeke ukuphuza kwami, ngifanele ngiyeke ukweba kwami, ukuqamba amanga, ngizohlala nawo ngo, niyabo.
And it said again.
Wothe gwasho futhi wathi manje abazo ukukhathaza ngoba ngiyalile abafana kuba bangakuthumi. Amen. Ngiyakuthanda lo. Isivikelo
sakho.
Ubani washo lokho na? Inkosi yokuvula. Kaphela ungabathinti abagcotshiweyo bami, ungamlimazi umprofethi wami. Kunjalo na, ukuba ngiqinisile ngithi kini, kungcono kuwe ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakho uphose olwandle. Ngisho ukukhubekisa laba abancinyane balaba abancinyane bami. Kunjalo na, ungalethi ngisho isikhubekiso kubo. Ngibayalile ukuba bangakuthinti. Oh, ngisisa lelo nje. Ngingumhluphi. Banalo ihora labo. Yes. Waseke eya kubafana abanye. Wathi manje ukhothozela ukuphila. Manje ngifuna nina bavune nina zingelosi ngamanye amazwi. Yilokho abayikho. Wathi ngifuna nina zingelosi nina bavune kanye ngankathi ukuba nikhiphe inkweshezana ngamabomu. Oh. Ngiyakudedela kwenze kumkhathaze kakhulu. Kodwa kanye ngankathi ngidedele ezumlezo mnandi. Ngidedele amandla mnandi kamoya ongcwele abembese yonke indawo kanye ngankathi ukumdedela azi ukuthi ngisekhona lapho. Yenzani uhlobo oluthize lokuphilisa phakathi kwakhe. Khombisani uhlobo oluthize lwesibonakaliso noma isimangaliso ukuthi uzokwazi ukuthi ngiphakathi kwakhe. Yilokho-ke. Anithandi ukuthola lokho okuyizinkweshezana na nakhemba ukuthi kukhona esikutholayo ngalokhu kusa. Anikutholi na inkweshezana yebhali elifresh. Inkosi into eyayivamise ukuyenza into esaziyo ukuthi iyayenza. Iyinkosi yokuvuna yiyo kuphela engashiya inkweshezana. Ngiyala izindelosi ukuba zehlele kulowo mhlangano kulokhu kusa. Ngifuna zenze okuthize into ethize. Ngiyalile. futhi izizo kwenza oh hey manje lapha wathi athathe ingxenye eyihlazo ukuba alale abizwe nanganoma yini ayeyifuna wayengabizwa ngesifebe yazi wayengabizwa ngowesifazane negama elibi nokho wayengesuye futhi wayelandela yona impela imigomo ayebekelwe yona ngakho uyehla futhi uzembesa wonke nesambatho ayekade esigqokile wayezoyaphi na ethuneni wayezoyaphi na lapho ayephumule khona ngakushoyo lapho-ke phansi esihambanweni lapho umsindisi wamafela khona phansi lapho ekuhlanzweni esonweni ngakhala lapho etizweni yami kazi lapho-ke kona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimunye emithanjeni ka-Imanueli lapho izoni zabhukuda ngaphansi kwethantala kusuka onke amabala azo ecala qaphela indawo lapho alala khona bese ulala lapho naye ukulungele ukuya eCalvary kulokhu kusa njengoba ngishilo ngesonto oledlule nawo uyiqaphela indawo empilweni yakho na uzilethile qobo lwakho kuleyo ndawo lapho ujesu abethelwa khona na oh yakubonga lokho kodwa uthini ngokubethelwa kwakho na kulungele ukuthatha indlela negama eliyihlazo njengokuba umgimiko ongcwele uhlanya lwenkolo kumbe noma ngabe yini noma ngabe inani liyini uyiqaphele indawo ukuze uye lawo futhi ulale naye uthi kosi ngilapha manje-ke ini donsa isambatho esifanayo esasikuye uzembese ngaso owesifazane wabe wathi enkosini yethu kosi yisho kuba madodana ama amabili kuba eyodwa ihlala ngawesokunene nangawesokhohlo embusweni wathi ningasiphuza yini isitsha engisiphuzayo na lokho ngokuhlushwa okumuncu yep futhi ningabhaphathizwa kubhaphathizo ofanayo engibhaphathizwa ngawo na balala membesa ngesambatho esifanayo u-Elija waphushulwa no-Elija waphosa phansi isambatho esifanayo ayenaso ukwembesa u-Elisha enokuphindwe kabili komoya wakhe yinto efanayo okuphindwe kabili nje amanda afanayo hhayi angaphezulu hhayi angaphezulu hhayi amakhulu kunamanye nje okuphindwe kabili kwawo njengomose ngenkathi ekhathele umkhwe wakhe wathi kuye wathi uyazikhanda kuleka kunkulunkulu ukuba athathe umoya wakho awubeke phezu kwabanye futhi wakhuleka futhi wathatha umoya wase ewubeka phezu kwabangamashumi ayisikhombisa abanye nabangamashumi ayisikhombisa abaqala uprofetha babengenamandla amanye angaphezulu babenemishini esiminingi yilokho kuphela into efanayo ukuthi nje babe nemishini esiminingi ungalendlela-ke namhlanje umuntu oyedwa ngeke akwenza uNkulunkulu unemishini esiminingi yakhe esebenza ndawo zonke kodwa amandla afanayo amandla afanayo umoya ongcwele ofanayo ujesu ofanayo manje wathatha ublankethe umoya ongcwele ngenkathi efa kuye uqobo waqaphela indawo afela kuyo lapho alala khona ukuba aphumule waseke elala wase ethatha ublankethe owawuphezu kwakhe wase emembesa nendoda yavuka yathi ubani olapho na yathi wathi ngingurute owakwamowabi ingekukazi yakho wayesevuka wathi ngiyabona futhi ngiyazi ukuthi ungowesifazane omsulwa olungileyo amen lokho akukuthumeli yini ukuthethazela okuncane emphufulweni wenu na ungowesifazane omsulwa olungileyo futhi waphendula wathini na kodwa wena uyisihlobo somndeni esisondelene amen uyisihlobo somndeni esisondelene ungangenzela ungangibeka ekuphumuleni ngize lapha ngalala lapha kungesikho ukuyifazane onesimilo esibi ngilale lapha kungesikho ukubukisa ukukhombisa abantu ukuthi ngingakhuluma ngezilimi ngikhombise abantu ukuthi ngingasina emoyeni futhi ngikhombise abantu ukuthi ngingamemeza kodwa ngize lapha ngoba wena uyisihlobo esisondelene somndeni kungesikho ukukhombisa ukuthi ngingenza okuthize okukhulu kodwa uyisihlobo sami segazi ngize lapha ngoba uyisihlobo somndeni esisondelene futhi nguwe kuphela ongangihlenga ngiyasibona isimo sokuziphatha kophendukile kukristu ebandleni na niyabo niyabo uyisihlobo sami somndeni esisondelene wayesethi ungowesifazane obukhulu olungileyo futhi ngisihlobo sakho somndeni esondelene manje zempesa yonke indawo lala buze kuhle zempesa nje ngaloo dlangeke ngisihlobo sakho segazi lala lapho buze kuhle uphumule amen ngisihlobo sakho somndeni esisondelene phumula amen uma sekufika ukusa le ngaphambi kokusa wabutha esikhulukazi isithungu sebhali elilinganiswa kasihlupha kholwa ukuthi lalinjalo waselifaka ehlolweni lakhe elincane wayeseya ekhaya nonawomi wathi ndodakazi yami emva kokuvuka kwakho e-altare futhi wabuyela emuva manje kuzokwenzekani-ke mama na kuzokwenzekani manje na amen phumula amen phumula ruthe ngoba indoda ayizukuba nakuphumula ize ukuba seyenze inani eligcwele lokuhlenga amen amen khona lapho yilapho engimi khona amen ayizukuphumula ize ukuba seyenze inani eligcwele lokuhlenga ukukuhlenga yonke into eyake yakulahlekela yonke into owawuyiyo manje khumbulane umthetho wokuhlenga njengoba sesifinyelela ekuvaleni ekupheleni kwenkonzo wonke umthetho wokuhlenga uyilokhu ukuthi ngaphambi kokuba umuntu akwazi ukuhlenga impahla elahlekile wayefanele abe yisihlobo somndeni esisondelene ukwedlula zonke futhi into elandelayo wayefanele abe ngumuntu oqotho umuntu olungile ukuba akwenze futhi-ke wayefanele abe ngonemali eyanele ukuba akwenze futhi-ke wayefanele enze ubufakazi phambi komphakathi ukuthi wayesekwenzile futhi kusukela lapho kuqhubeke kwase kuyimpahla yakhe ngakho manje bukani ubhowazi wayemele ukristu manje uruthe wayemele ibandla wena ikholwa kuthi manje unkulunkulu ethethweni elidala okuyiyona ndlela kuphela ayengafika ngayo futhi ahleke lokho okwakukade kulahlekile unkulunkulu wadingeka abe yisihlobo segazi umuntu futhi okuyiyona ndlela kuphela unkulunkulu ayengaba ngayo isihlobo segazi kumuntu kwakuwukuba abe ngomunye wabo amen ngehluka kubhilli graham kubantu abathathu ngamunye emunkulunkulwini kumbe noma imuphi uthihle kamthathu emunye kulokho ngiyakholelwa kumthathu emunye kusobala kodwa hhayi ngaleyo ndlela bona bengabantu abathathu bamunye leyo ndaba lapho eyodwa khwaba yayingenalutho olunye kuphela yilokho kwakuzokufakazela unkulunkulu waba ngumuntu wadinga ukuba abe yisihlobo segazi futhi wayengeke aba ngunkulunkulu nathi thina zoni kokudaliweyo kwakhe izidalwa ezinokudala nokudaliweyo kwakhe ngoba sasingeke sibe yizihlobo zegazi lapho ngakho unkulunkulu waba ngumuntu ukuze umuntu abe ngunkulunkulu amen thina singabantu izoni unkulunkulu waba yisoni wathwala izono zethu engazizono nokho wayeyisoni ngoba izono zethu zabekwa phezu kwakhe ukuze thina uba yimi ukuze mina ngibe nguye niyabo uba yisoni ukuze mina ngibe yindodana kankulunkulu uba yisoni ukuze wena ube yindodana kankulunkulu futhi manje singamadodana namadodakazi kankulunkulu ngoba unkulunkulu wenziwa isihlobo segazi ngenkathi ethatha isimo senyama yethu wazalwa ngowesifazane unkulunkulu hayi omunye umuntu unkulunkulu uqobo lwakhe utimotheyi wokuqala wesithathu eleshumi nesithupha wathi kuvunyiwe ukuthi inkulu impihlakalo yokukhonza ngokuba unkulunkulu wabonakaliswa enyameni unkulunkulu ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba yinyama izwi lenziwa isidalwa esingumuntu liba yisihlobo somndeni uba ngumuntu uba ngokufa ukuze kuthi ngokufa kwakhe ngibe ngukuphila uba yisoni ukuze kuthi ngokulunga kwakhe ngibe nokuphila uba mpofu ukuze kuthi mina ngokuphofu bakhe ngenziwe ngicebe uba yilokho engangiyikho ukuze kuthi mina ngibe ngomusa wakhe yilokho ayeyikho manje-ke ukhuluma ngamandla kankulunkulu manje leyo ngempela ngumbhalo futhi yilokho okwashiwo ukuze sibe uthando olunje ubaba oluchithe phezu kwethu waluchitha phezu kwethu ukuze thina esizona abafakazi sikude noNkulunkulu sikwazi ukufondezwa kuNkulunkulu ngangokuthi sibe sibe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu hayi izinceku ibandla lebezizwe lisiyonezinceku cha umnumzane ibandla lebezizwe liyindodana nendodakazi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu emukele umoya ongcwele manje uma sisigejane sika-opha futhi nibuyela emuva kodwa uma nihambe naqhubekela kumoya ongcwele niba ngamadodana namadodakazi manje amadodana namadodakazi ubani onamandla adlula onke phambi kukankulunkulu na yini ingelosi na ingelosi iyinceku kunjalo na zizinceku zakhe uyini wena na indodana nendodakazi ubani onamandla adlula onke ezulwini manje-ke yisoni esisindiswe ngomusa noma ingelosi enkulu emi eduze kwesokunene sakhe na yisoni esindiswe ngomusa sinegunya elikhulu ezulwini kunengelosi enkulu eyayime eduze kwesokunene sakhe ingenasono ngoba indodana sona indodana inegunya elikhulu kunenceku kusobala Oh, siyakhohlwa ukuthi thina siyini. Siyakhohlwa izikhathi eziningi ukuthi yini eyasenza saba yilokhu esiyikho. Emva kokuba sesiyilokhu esiyikho. Manje-ke sesakhohlwa ukuthi safika kanjani lapho. Ngenkathi uNkulunkulu uqobo lwakhe. Oh, uthando oluyigugu kanje ubaba alupha isizwe sika-Adamu esiwileyo. Wanikela ngendodana yakhe eyodwa ukuba ihlupheke. Futhi isihlenge ngomusa wakhe. Oh, size sazi kanjani amadwala adabuka phakathi nezibhakabhaka ezibamnyama umsindisi wami wagubisa ikhanda lakhe wa iveli elivulekile lembula indlela eya endabulweni yasezulwini nosuku olungapheliyo yebi kuKristu idwala eliqinile yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo uma ngibuka isiphambano esimangalisayo lapho inkosi yenkazimulo yakhwela khona ngithi sonke isono sami kuphela sakhohlwakala kunjalo womunye wathi ephila wangithanda efa wangisindisa embelo wathwala izono zami zakude le evuka walungisisa ngesihle phakade ngolunye usuku uzofika oh usuku olwenkazimulo bekuyindaba ephathwayo ebandla bekuyindawo yalo yokubukela bekuyinhliziyo yalo lomhlaba uhlamba ngegazi lalomhlengi oyisihlobo somndeni ukuhlenga isizwe sika-Adamu esiwileyo qaphelani nangu umhlengi oyisihlobo somndeni manje into yokuqala wayedingeka kuba abe ngumuntu ofanele ubani owayefanele kakhulu kunokristu kunojesu na manje-ke enye into wayedingeka ukuba abe nemali wayedingeka kuba akwazi ukukwenza wayengumnini wamazulu wakufakazisa ukuthi wakwenza wayekwazi ukuthatha olokhu bezingwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu babutha imvuthuluka iziqabetho ezinhlanu ezigcwele kamuva wayekwazi ukuphapha amanzi aphuka emthonjeni futhi awaphendule abe yiwayini wayekwazi ukukhipha inhlanzi olwandekazi futhi akhiphe izinhlamvu zemali emlonyeni wayo zegolide amen wayengesiyo kodwa uba mpofu engenandawo yokucamelisa ikhanda lakhe uba yisihlobo somndeni hhayi isihlobo somndeni kwabacebile isihlobo somndeni kubo bonke abantu wathatha indawo yomhlengi manje-ke wayedingeka ukuba enzeni na manje-ke wayedingeka ukuba enze ubufakazi emphakathini ukuse kulandelayo uRuthe wathi noma uNaomi wathi phumula Ruthe yonke into izolunga manje ngoba ufumane umusa emehlweni akhe uNkulunkulu angenze lokho angifumane umusa emehlweni akhe manje-ke lapho sekusa hlaya icilongo lenkosi liyokhala ngesikhathi yasisayi kubakho nokusa kuse phakade kukhanya kubalele futhi mhla abasindisiwe emhlabeni beyokuthana ngale ngaphesheya kukho lapho amagama ebizwa phezulu ngaleya ngiyosa ngiyoba khona kuphunyulwe manje ulindelwe uhlengo okuswele aphelani nginakho isibambiso sakho manje ngayisa ekhaya isikhafu esigcwele ibhali ngafika lapho walinika yena walilinganisa izilinganiso eziyisithupha isithupha sasithatha iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yokuba khona kwezwe usuku lomuntu isithupha umuntu wadalwa ngosuku lwesithupha kuyoba khona iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha izwe eladalwa ngayo enkulungwaneni yesikhombisa uNkulunkulu waphumula iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha ibandla liyosebenza limelene nesono ngamandla kankulunkulu alezi zinkwa zebhali bese-ke liyongena ephumuleni kwaphakade kunjalo phumula linda izilinganiso eziyisithupha zebhali elicolekileyo alifaka lapho ukuba limthwale kuze kube isikhathi sokuhlengwa kugcwele ngijabula kakhulu ukukujabulela manje masinya asehlele ekupheleni kwayo manje siyathola manje ukuthi ngokuso okulandelayo ngenkathi evuka wayejabule elindile nendoda yafika yehla yayinesinye isihlobo somndeni naso ngempela esasinegunya lokukhetha kuqala kwesifazane kuqala ngabe nginaso isikhathi sokuthola lokho na awu umzuzu nje futhi sizothola ingxenye yayo empeleni olandelayo emfanekisweni owaye negunya lokukhetha kuqala kuwe wawungujabele ngoba wawonile futhi kuqala wawungowakhe ngoba njengoba kuyimpahla yakhe ngokuba wazayelwa esonweni wabunjwa ebubini ufika ezweni ukhuluma amanga futhi wayengenako ukuhlenga khona niyabo wayengenako ukuhlenga khona ngakho uKristu uyafika futhi wenziwa umuntu ukususa izono zethu ukuhlenga ngiyakubona na futhi omunye umuntu wayengenako ukukwenza udevele wayengenako ukufela izono ngoba wayenguye impela umhlanekezeli owenza isono niyabo wayengeke wayezokubona ifa lakhe omunye umfo nosathane wayezobona elakhe ngoba ungudevele wayengeke abe ngomunye udevele ubususa udevele udevele wokuqala wayengeke abe yisono ngoba wathi evele eyisono
but Christ being sinless become a sinner
what do Christ do engenasono uba yisoni wakwazi ukuhlenga hallelujah sihlengiwe sihlengiwe kusho ukuthi ukubuyiswa sihlengiwe ngakho ngokuso kulandelayo manje ke wayefanele enze ubufakazi phambi kwabantu bonke wehla wase ehlangana nalendoda esangweni phambi kwamalunga futhi kwakufanele kube yindawo ephambi kwabantu bonke futhi wambuka ebusweni wathi ungamhlenga na manje uma wayedingeka kuqala ukuba ahlenge uNaomi ukuze athole uRuthe noChrist wadingeka ahlenge ibandla lamaJuda kuqala ukuze athole umlobokazi obezizwe ungena noNaomi njengomfokazi ovela kwelinye izwe okwamowabi abahedeni yilokho esasiyikho abezizwe umhedeni futhi khumbulani wayefanele athole uNaomi futhi labethola uNaomi wathola konke ayenakho khumbulani nxa kufika uKristu azange akhulume ngebandla labezizwe kwakungokuthi aye kwabakhe weza kwabakhe abakhe abamemukelanga wayethela njalo ekwabakhe ningahambi ngendlela yabezizwe ningangeni esamariya kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zika-israyeli ekuhambeni kwenu shumayelani ivangeli iphilisane abagulayo livuse abafileyo nikhiphe amademoni namukela ngesihle yiphani ngesihle kunjalo na wabathuma ngababili ngababili yanini kuqala futhi wayefanele ahlenge lelo bandla futhi lapho ehlenga lelo bandla wathola umlobokazi obezizwe amen lo kwakungumtitilizo kulo niyabo wathola umlobokazi ngenkathi ehlenga ibandla manje ubhowazi wathi akuba enze ukuba phambi kwabantu bonke wathi ungamhlenga na wathi qabo manje-ke wayefanele enze ubufakazi phambi kwabantu bonke wakhumula isitatulo sakhe wase esijikijela kuye wathi nakho la ukhona bakazi wakwisrayeli ukuthi ngimhlengile uNaomi ngithatha noRuthe futhi amen ngiyamthatha uRuthe abe ngumlobokazi wami wengobani nayo inkosi yokuvuna amen nango ngihlenga uNaomi futhi ngithola uRuthe futhi uRuthe uzoba ngumlobokazi wami bathi nina makabe njengoLeya noRaheli nabo ubuse izinkulungwane futhi unazo kunjalo kwa-Israyeli makabe ngaleyo ndlela futhi kukani wenza ukuhlola ubufakazi phambi kwabantu bonke wenzani uJesu ukuba akwenze na wenza ubufakazi phambi kwabantu bonke kanti usathane wayengeke afele izono ngoba wayeyisoni unguyise wesono kodwa uj
Jesu omanecala uNkulunkulu wasezulwini wayengathi ngekufa wetha waze enze ubufakazi phambi kwabantu bonke ngokufa waphakanyiswa phakathi kwamazulu emhlaba ubufakazi phambi kwabantu bonke bamhlubula izinkubo zakhe base bemlengisa phakathi kwamazulu emhlaba ehlazweni futhi wapha isoni ukufa kuyihlazo ukubahleke thina ubufakazi phambi kwabantu bonke amen wenzani na wakhahlela wakhipha ukulunga kwakhe uqobo wakhahlela wakhipha inkazimulo yakhe uqobo wakhahlela wakhipha nginamandla engingakhuluma nobaba wami futhi masinyane ubeyongithumela olegiyona abangamashumi amabili bezingelosi babengayishintsha indlela ingelosi eyodwa yayingakwenza wayengabiza olegiyona abangamashumi amabili lokho kwakungaba izingelosi eziyizinkulungwane ezingamashumi amane zazizokwenzani na wathi bengiyokhuluma nobaba wami masinyane lokho kukhona manje beyongithumela ulegiyona abangamashumi amabili olegiyona bezingelosi bayoza lapha kube yibo abakuthathayo lokhu eyodwa yayingenzani na eyodwa yayingabhubhisa umhlaba ngomzuzwane bukani nje wayengaba nezinkulungwane ezazingeza niyabo kodwa wakukhahlela wakususa lokho wakube beceleni lokho wabeka sonke isikhundla isiphakemeyo sakhe yonke into eceleni futhi uba yisoni futhi wafela wena nami manje sengivala singasho lokhu sengivala wakwenza lokho waseke ethatha uRuth futhi wamshada futhi wazala indodana ethiwa uObede uObede wayenguyise kaJese uJese wayenguyise kaDavide owayenguyise kaKristu amen uyise wenkosi uJesu Kristu anikuboni na ngalokho kulunga ngalezo zinquma zingumnqamla juku uba ngumhlengi wethu oyisihlobo somndeni uNkulunkulu wangaba yisihlobo segazi kethi ukuba ehle futhi enziwe abe njengathi sidalo esingumuntu wahlushwa ngokulamba wahlushwa ukoma ngomile niphuziseni futhi bafaka uvinika emlonyeni wakhe inyongo woba njengoba senza nathi wayazi ukuthi kwenziwa njani ngaphandle kwakho wayegula njengoba sinjalo nathi wathi abayikusho yini kimi umfanekiso omdala nyangazelaphi kodwa amandla akhe amakhulu ayengesiwo awakhe uqobo wayenamandla okukwenza kodwa wayengeke awasebenzisele kuye uqobo qobo omunye wathi kimi ngolunye usuku wathi Billy Branham ngaphambi kokuba kwenzeke noma yini wena wazi konke ngalokho okuzokwenzeka kuwe ngathi isiphiwo asondele nami ngeke ngasebenzisela mina imina uqobo singesenu inina enithola ukusizakala hayi mina ngiyisisebenzi somphakathi nje sikaNkulunkulu kini umshumayeli uyisisebenzi somphakathi uzibamba lapho nje njengomnduze wasedle inyosi enkulu ezakhela yodwa indiza ingene ithole ingxenye yayo inyosi yodwa indiza ithole eyayo odlulayo uthola eyakhe nakho konke uya thandeka imini nobusuku ukuba ugcine ukuphuma kwemisebe yawo nomfundisi wevangeli wenza into efanayo uhambe emgceni kaNkulunkulu abambe ubufakazi bakhe bube wobe uqinisile ukuze izwe lihlanganyele kokwakhe yabo umnumzane Melusi Mduze ungolungileyo uJesu wathi ngaphelele uSolomoni akafani naye kunjalo uDokotela Mduze mqagele nonke niyamazi kaphelani iminduze yasende ayikhandleki kayiphothi kanjani ngithi kepha nokho uSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke umduze uyazabalaza imini nobusuku ukuba uthole imisebe ukugcina izingubo zawo ukugcina amakha nezinto okuqhubeka nabanye uvele uzivule bona uqobo nje futhi bayafika futhi bawakhiphe kuwo inyosi nempukane nakho konke kuyafika okuhle noma okubi kuvele nje kuthathe kuwo yileyo ndlela ke isisebenzi esiyiyo sikaKristu isisebenzi esingumKristu sivula sona thathani kimi nje lizwe akukho lutho olungolwaso kungokwabanye yilokho uKristu aba yikho uma eba yisihlobo segazi kethi uba ngumuntu ukuze ize ihlanganyele ekulungeni kwakhe niyabo futhi benziwe amadodana kaNkulunkulu manje benzani na bashada futhi kulokho kufika le nto enkulu waseke uRuth evuzwa ngokuthola uKristu noma ukuthola uBowazi abe umyeni wakhe okungukuthi ibandla liyavuzwa ngalokho mhla ukufika kwenkosi kuyofika ngalokho kusha okubalele ngokungenamafu siphumule silindile manje kuyofika manje ngani na ihlengiwe manje esinye futhi isiqabhono ngingakasuki ukuqala umugqa umkhuleko. Esinye futhi isaphuno. Ngiphenye encwadini kulokhu ukusa igama Hlenga. Kuvele nje ngiyaxolisa abazalwane bami baka-Arminius. Kodwa ngifanele ngikufake nje lokhu kungesikho ukulimaza kodwa nje ukunenza nicabange. Bhekani ukuthi ukuhlengwa kuchaza ukuthini. Ukuhlengwa eqinisweni lalisebenza egameni lesigreki ekukhipheni isigqila emakethe. Angikwazi ukulipela igama lesigreki njengamanje kodwa lichaza ukuthi khipha isigqila emakethe ukuhlenga. Umuntu wenze okungalungile ngakho yena umnikazi wakhe wayemthengisa ekugqileni empeleni ekufeli futhi usemakethe uyisigqila. Kodwa kufika umuntu, umuntu ofaneleyo okwaziyo ukukwenza futhi athole lo muntu futhi afumane umusa emehlweni akhe. Uyamhlenga lokho kumkhipha emakethe bese emkhipha aye kuye uqobo. Kambelani! Lela sikhila! Uma singasahlengwa, angeke sisaphinde sithengiswe emakethe futhi. Amen! Angeke saphinde sithengiswe futhi. Sesibekwe umaka. Kodwa uma sasicatshangwa ngokwenele kanye ukuba sihlengwe, angekho ongakwenza qobo aphinde asithengise ukuba sibe yisigqila futhi. Oh, akabonga uNkulunkulu ukuthi uma umuntu eke weza kuKristu futhi wahlengwa igazi eliyigugu, udevil angeke aphinde akwenze isigqila futhi. Uphephile egazini likaJesu Kristu kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho. Isigqila kuphenyene encwadini ka-Exodus futhi nithole ukuthi leyo akusiyo yini imithetho yobulezi mqonde kuLeviticus. Nibone ukuthi leyo akusiyo yini imithetho isigqila. Uma sike sahlengwa angeke sisaphinde sithengise ukuba sibe isigqila futhi kunjalo. Oh, ngijabula kakhulu, ngiyajabula kakhulu ukwazi ukuthi umhlengi wethu oyisihlobo somndeni ukuthi uNkulunkulu wasezulwini oye ngumoya owehlela emhlabeni futhi waba yinyama wenziwa njengoba nginjalo, wenziwa waba njengoba unjalo futhi wembatha isimo senyama enesono engazisono ukuze izono zethu ziphumule phezu kwakhe futhi uba yisihlobo segazi kithi, wenza ubufakazi phambi kwabantu bonke bokufa ekhokha inani eligcwele. Nomoya kaNkulunkulu uphendula ngokufakaza ithempeli ladabuka iveli kusukela phezulu kuya phansi, hhayi kusukela phansi kuya phezulu kodwa kusukela phezulu kuya phansi. Wawukhombisa ukuthi wawunguNkulunkulu uqobo lwakhe, wayedabula lavuleka kusukela ngaphezulu olidabula kusukela phezulu kuya phansi futhi wavula indlela namabhulokwe omhlatshelo agubuqelwa nombani wabambaqambeli ebumnyameni izibhakabhaka zishubithele ilanga lashona phakathi nemini izinkanyezi zenqaba ukukhanya nayo yonke into inikeza ubufakazi sihlengiwe. Haleluya, asikhuleke.
Yea, and as Ruth did cleave unto Naomi, and was brought into the promised land, yea, even so thou, if thou shalt cleave unto the word of the Lord, thou shalt be brought into the promises of the Lord. Yea, thou shalt be brought into my rest, saith the Lord. And as the doctrine doth fall as the dew in this hour, yea, my word is going forth through my servants. Yea, and it shall encompass this earth. But except thou be filled with the Spirit, thou shalt not know the voice of the Lord. Therefore the Lord would say unto thee, Depart thou from iniquity, yea, clean up thy life, yea, leave those things behind that are worldly, yea, that are fleshly, and that are not a desire unto the Lord. For the Lord would say unto thee in this hour, that except thou dost repent, yea, except thou dost turn unto the Lord with all thine heart, and be willing to desert that which is behind, yea, the Lord shall not hear thee when he cometh. For the Lord is coming as a bride, for as a bridegroom for his bride, and as a bride doth prepare herself and get herself ready for the coming of the bridegroom, even so must my children get themselves ready, even in this hour, that they might be ready at my coming, saith the Lord. Therefore watch ye and pray, saith the Lord. Hearken thou unto my word that is going forth, for my word shall not return unto me void, but it shall accomplish those things which I have predestinated, saith the Lord, that shall be in the last day. Therefore hearken thou. be upon thee, saith the Lord.
Her head's bowed now just a moment.
Amakanda enu ekoteme manje wesikhashana nje lelo bekuyizwe lesiprofeto libizi ibandla emva komlayelo manje uma bekhona abanye lapha ongamaziyo izimpilo zenu aziqondile niyamenywa manje ukuba nime lapha phambi kwalezi zethameli ubuso bukaNkulunkulu ukuba nimemukele njengomsindisi wenu amanzi asechebeni ombhabhathizo umwe khona olindele inkonzo yombhabhathizo masinyane sisakothamisa amakhanda ethu sizothatha isikhashana manje ngokucula elithi ngiyedlula amakhanda enu ekhotheme manje.
I'm going through, yes, I'm going through. I'll pay the price, whatever others do. I'll take the way with the Lord's despised view. I've started in with Jesus, and I'm going through. I'm going through. Yes, I'm going through.
I'm going through. I'm going through. I'm going through. I'm going through. I'm going through. Nikulungele ukunamathela njengonawomi wasendulo na.
I've started with Jesus and I'm going through. From Bethlehem's manger came forth a stranger. On earth I long to be like him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like him, to be like Jesus.
If you want to be like Jesus, all through life's
journey, on earth I long to be like him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to shine on me, Lord, shine on me. The light from the light out, shine on me, shine on me, Lord.
Bengabakhona yini omunye umuntu obungafuna ukufana naye ngaphandle kwakhe na? Akekho yini omunye futhi ozayo futhi aguqe lapha nale ntombi njengoba iguqa na? Ithatha njengoRuthi wasendulo, ithatha indlela yayo kulokhu ukusa.
To be like
Omunye futhi enyuka manje hamba kwehlele lapha futhi ugulphe phansi njengaleli nenekazi lenzile lapha usuqalile na ungazibeka izandla zakho kwezakhe na.
While the church is humming this song, to be like Jesus,
woman this morning,
stepped out like Ruth,
Siyakhuleka baba kulokho kusa ukuthi wonke umuntu obengumfokazi kulendlu wonke wesilisa owesifazane umfana noma intombazane ongakwaziyo ungavumi lamazwi edlule osi asazi nje ukuthi ihora leni esizongena ngalo ekwahlulelweni ngahle nokho kube namhlanje ukuthi abaningi bethu bangadingeka beze mhlawumbe ngaphambi kokuba sifike ekhaya inkosi izokwenzeka kwangathi ukumelwa inhliziyo kungahle kugadle kithi asazi. Oh Nkulunkulu, masilungele leli hora umoya uselapha usengebufakazi bokuthi ulapho ulapha ngenkathi uNkulunkulu wasezulwini kuso sonke isihouse sakhe esingenasiphelo elapha ukusithatha asingenise. Yethu umusa wakho Nkosi, uthumela abanye kulokhu kusa e-altare ukuthi bemukele uKristu njengomsindisi njengoba lona wesifazane enza manje. Siphe khona Nkosi, yiba nesihawu kuye ngokwazi ukuthi abantu bakubo umfowabo uhlezi lapha emsamo kanye nami udadewabo uwudi ehlezi ngemumva laphaya mama nobaba behlezi lapha Nkosi Nkulunkulu, ngikhulekela isihawu. Siphe khona Nkosi, uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini enhliziyweni yami, ngicela ukuthi okwakho ukuchitha kuphume igazi lakho ngesihawu uzofika manje ngaleli hora. Siphe khona Nkosi, iniphesi salinde abanye kwangathi abanye bangeza futhi baba ukuthi babuyiselwe uNkulunkulu ngoKristu. Manje sisalindile manje futhi simangala sizocula futhi khanyisa kimi oNkosi, khanyisa kimi makuthi lokho kukhanya endeni yokukhanya kukhanyise kimi.
Would there be another come up?
Shine on me, let the light from the lighthouse shine on me, shine on me, Lord, shine on me, let your light. To be like Jesus, to be like Jesus, all earth I long to be like Him, all through life's journey,
Baba Nkulunkulu ngempela lobo ngubufakazi bethu Nkosi ufuna kuba njengaye emnene ethobekile ezithobile enomoya omuhle ebathethelela njalo labo abamphatha kabi nabenza okubi sifuna ukuba sibe ngaleyo ndlela siyabonga ngalona wesifazane owanyukile kulokhu okusa sazi kanjani ukuthi le mpilo izoba yini emva kwesikhashana na mhlawumbe kuwo wonke amaphutha akhe nezinto empilweni njengoba sonke siwenzile siwabona ebhukude ngaphansi kwethantala kulokhu ukusa ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi lona wesifazane uzophila impilo ehlukaniselwe ezohola bonke ahambisana nabo kulolu lwazi lwesifiliyoni kwangathi angeme lapha kodwa aqhubeke ayongena ezweni lesithembiso aqaphele indawo futhi alale amukele umoya ongcwele lapho siphe khona Nkosi bangaba khona abanye futhi phakathi lapha baba abebefanele beze futhi abezanga kwangathi umoya wakho ungayebashiye kwangathi bangebe nakho ukuphumula emini noma ebusuku baze beze nabo basenze lesi sinqumo esifanayo kungesikho ukuba nendluzula Nkosi kodwa oh Nkulunkulu bazi ukuthi maphuthwe yini ukwazi ukuthi uyoba njani ngalolo suku ukumuzwa ethi sukani kimi ninabenzi bokubi ngalokho kusa emgwaqeni u-8 no-10 ngakubiza futhi awuzanga oh Nkulunkulu ihora elesabeka kangaka eliyoba njalo kubo uma silinganiso esilinganisweni ukuthi safunyanwa silula baba liphe lokho ukuthi alizukufika nakoyedwa ebukhoneni bobuNkulunkulu kwangathi bangasindiswa bonke sicela egameni likaJesu amen. Sifuna ukubonga inkosi kulokhu kusa ngabubele bayo nomusa ngibonga nonke ngokubekezela kwenu kokulinda kanye nami isikhathi eside kangaka dadewethu Ainabel ngidadewethu Woods lowo ngudadewenu mfowethu Tshali akade bekukhulekela nalokho ekade sikukhulekela isikhathi eside dadewethu Ainabel ungasukuma umzuzwana nje lowo ngudadewethu Woods umphatheli wethu lapha ebandleni lowo ngosibali wakhe owemukele uJesu njengomsindisi wakhe oqondene naye kulokhu ukusa nokuthi mingaki imikhuleko ebikhona uNkulunkulu akubusise dadewethu Ainabel ngicabanga ukuthi ngilibiza ngokuyikho igama lakho kunjalo na kwangathi uNkulunkulu angakubusisa njalo dadewethu othandekayo futhi uma ungakazi ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu ngiyakuqinisekisa ukuba ukwenze futhi wemukele umoya ongcwele uNkulunkulu abe nawe njalo njalo abusise umyeni wakho oligugu lapho ngihlangana naye ensukwini ezimbalwa ezedlule uma ngingabhusisi igama lakhe uStanley kunjalo na Stanley uNkulunkulu akubusise Stanley ikhaya limnandi kodwa ngikholwa ukuthi lizoba mnandi kakhulu manje kunanini nini uNkulunkulu abe nani nonke njalo njalo futhi aniphe umusa wakhe nesihawu zonke izinsuku zokuphila kwenu futhi nilandelane njalo nenkosi nibe njengoRuthe manje Ainabel bambelela kulo ngo hamba nje uqhubeke ngezinye izikhathi kuzoba lukhuni nezindlela zizoba lufifi kodwa kumbula bheka phansi nje ngasemhlabathini bese ubheka phezulu ngasesibhakabhakeni uzofumana lapho kade uhamba khona unyawo olunegazi olulandela yonke indlela enyukela lapho nguye ozohola indlela manje oh ekuvele kusemini eleshumi nambili ngqo ngisathanda ukuba nibe nomugqa womkhuleko na pili uphi ubone ngabe ubanekile amakhathi omkhuleko na angizange ngikhola ukuthi ungitshele ukuthi nginikeze umkhuleko awu bekuyini na omunye ungitshela ukuthi uhlavu nezinombolo bekuthini ini b kwelokuqala kuya ekhulwini emashumi amahlanu kuya ekhulwini kulungele inombo lokuqala bano manje sinesicuku ngakho asikwazi sizobamisa bonke futhi nje sizobedlulisa bedlule ngqo sisabakhulekela manje obani ungakaze ayibone imigqa yomkhuleko na asibone izandla zenu ungakaze abe komunye mihlangano yami aye emgqeni womkhuleko oh hey inqaba yini awu manje sabakhulekela nje abantu abagulayo singaba nakho ukwehlukanisa bokubona okufihlakeleyo noma singabi namuqa omkhuleko nhlobo sivele sibabize nje ezethamelini akunandaba umoya ongcwele ulapha yebo mnumzane kodwa asimi umuqa omkhuleko inombolo yokuqala ubani onenombolo yokuqala ikhadi lomkhuleko b namashumi amahlanu ngiyaxolisa akekho oneyo kuqala kusobala kulungile ikhadi lomkhuleko lamashumi amahlanu ubani onalo na woza ngapha mnumzane ikhadi lomkhuleko lesibili amashumi amahlanu nanye amashumi amahlanu nambili ikhadi lomkhuleko lamashumi amahlanu nambili kulungile amashumi amahlanu nantathu amashumi amahlanu nantathu kulungile amashumi amahlanu nane woza ngapha khona ngapha uma ningemuva wozani ngale ndlela ngapha amashumi amahlanu nanye amashumi amahlanu nambili amashumi amahlanu nantathu amashumi amahlanu nane ubani onamashumi amahlanu nantano ikhadi lomkhuleko lamashumi amahlanu nantano inenekazi khona ngapha ikhadi lomkhuleko lamashumi amahlanu nesithupha sukumane ngasohlangothini lobonda ngapha uma nithanda amashumi amahlanu nesikhombisa amashumi amahlanu nesishiyagalombili amashumi amahlanu nesishiyagalolunye amashumi ayisithupha amashumi ayisithupha nanye amashumi ayisithupha nambili amashumi ayisithupha nantathu amashumi ayisithupha nane amashumi ayisithupha nantano basi jika wedlule ngo leso sikhala sesiqalo khona lapho mfowethu khona lapho kulungile jika wedlule ngo mangaki ongenalo ikhadi lomkhuleko futhi ufuna inkosi ukuba ikuphilise na phakamisani isandla sakho kulungile yilokho kuphela ofanele ukwenze kukholwe nje lokho manje kholwa nje kulungile amashumi amahlanu nesithupha ngibe nalo na amashumi amahlanu nesikhombisa amashumi amahlanu nesishiyagalombili amashumi amahlanu nesishiyagalolunye amashumi ayisithupha basukumiseni amashumi ayisithupha nanye nambili nantathu nane nantano basukumiseni amashumi ayisithupha nesithupha amashumi ayisithupha nesikhombisa amashumi ayisithupha nesishiyagalombili amashumi ayisithupha nesishiyagalolunye amashumi ayisikhombisa basukumiseni angifuni bonke baphuthume ngesikhathi esisodwa isizathu sokuba ngibize inombolo kuya emashumini ayisikhombisa amashumi ayisikhombisa kuya emashumini ayisishiyagalombili imani wozani ngapha ngakuleli icala amashumi ayisikhombisa kuya emashumini ayisishiyagalombili kulungile oqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu owesithupha owesikhombisa owesishiyagalombili owesishiyagalolunye kulungile amashumi ayisishiyagalombili kuya emashumini ayisishiyagalolunye imani ngapha do basize emumva lapho uma uthanda amashumi ayisishiyagalombili kuya emashumini ayisishiyagalolunye imani ngakuleli icala amashumi ayisishiyagalolunye kuya ekhulwini imani ngakuleli icala ngapha kulungile besala yena ngithanda ukubuza ibantu okuthize bangaki abayizihambi olapha ongakazi abe khona kumunye wemihlangano yami ngaphambili na nibangaki bangaki owaziyo ukuthi akekho umuntu ongaphilisa omunye akekho ngisho nodokotela na thabo mnumzane udokotela akasuye umphilisi kuphela welekelela imvelo uNkulunkulu ngumphilisi niyabo udokotela angayiqondisa ingalo kodwa angeke ayiphilise ingalo udokotela angalikapuluta ithumba elimile kupopopo kodwa hayi ukuphilisa indawo lapho asike khona udokotela angalikhipha izinyo kodwa hayi ukunqamula ukopha noma akuphilise uNkulunkulu owenza lokho kulungile bangaki okwaziyo lokho ngenkathi uJesu elapha emhlabeni ukuthi akazange azisho ukuthi ungumphilisi na wayengumuntu wathi akusimi owenza imisebenzi kodwa baba wami ohlala kimi wenza imisebenzi kunjalo na bangaki owaziyo ngenkathi elapha ini kanjani hlobo loni lwenkonzo ayenalo ngenkathi elapha na wenza lokho ubaba amkhombisa ukuba akwenze kunjalo na bangaki abaziyo okwaziyo lokho na uJohane ongcwele wesihlanu eleshumi nesishiyagalolunye wathi ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise ekwenza kunjalo na lokho indodana iyakwenza kanjalo manje ke ngabe uJesu Kristu unguyena izolo namuhla naphakade na ngiyakukholwa lokho ngenhliziyo yenu yonke na uyena izolo naphakade ngiyakukholwa lokho uJesu Kristu enguyena izolo naphakade ukuthi lokho kuchaza ukuthi yena empeleni uyafana na kulungile ufana kanjani na ofanayo kuyo yonke imigomo kunjalo na uNkulunkulu ofanayo umphilisi ofanayo umsindisi ofanayo uyafana isimo sokuziphatha esifanayo konke lokho kuyafana kunjalo na ofanayo kulungile manje ke uma wayefana futhi uyafana uyawenza futhi asebenze ngofanayo kunjalo na manje bangaki okwaziyo lokho ukuthi kuyiqiniso na ngizothatha nje umzuzwana lapha ngilindile akubukeki kimi kusengathi lokho ngabantu abangamashumi amahlanu abemelapho oqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye weshumi weshumi nanye weshumi nambili weshumi nantathu weshumi nane qabo abanye babo mhlawumbe baye ekhaya ngaphambi kwesikhathi ngibone abanye abantu behamba emumva lapho ulungele lona nje omncane umugqa omfishane bangaki abazothanda ukuba nalokhu na bangaki abayizihambi kimi kulowo mugqa na phakamisa isandla sakho owaziyo ukuthi angazi lutho ngawe phakamisa isandla sakho bangaki abaphande lapho izihambi owaziyo ukuthi angazi lutho ngawe na phakamisa isandla sakho ukuthi uyagula kulungele bangaki abangathanda ukubona umugqa wokwahlukanisa ngokubona okufihlakele ukuze nje sikwazi ukusheshisa sicede na ningathanda manje akunandaba ningabakhulekela nje ngibalethe bedlule empeni noma bangahlala phansi bahambe nje futhi bahlale phansi akunandaba umoya ongcwele ungakwehlukanisa ngokubona okufihlakeleyo ngokufanayo nje niyakukholwa lokho na manje-ke uma lokho kunjalo manje-ke thulani nje umzuzu nje ukuthi ukuba late kancane ngakho hlalani nithule nje umzuzwana nje ngifuna ukunibuza ukuthize manje ngahle ngibe sebhobheni ongalungile lapha ikahle yomibili na yomibili ithunyiwe kulungile lona futhi na kulungile
now just get quiet for a moment I'm going to look down this line see if I know anybody.
Manje thulani nje okumzuzwana ngizobheka phansi kulomugqa ngibone ukuthi ukhona yini engimaziyo. Ngiyamazi lo wayamfo omikhona lapho. Manje ngiyamazi uL. Ngiyakwazi L Kavu. Oh yebo, yeah. Indoda ephezulu lapha. Ngabe ileyo ndoda esasizingela nayo phezulu lapho eColorado na. Oh hey, impela angisakhumbuli ngikholwa ukuthi uL wangitshela ukuthi wawugula kakhulu futhi usufikile manje uma ungakwazi kuma isikhathi eside omunye akamthathele isitulo ngapho noma abanye babo abasukume bamnike isihlalo khona lapho eduzane kuzoba kuhle ngoba indoda igula kakhulu isinciphe cishe ngamaphawundi ayikhulu noma ngaphezulu esisindo futhi igula kakhulu manje ihlaliseni lapho nje ngiyabonga lapho mfowethu manje ake ngibheke phansi manje uL ubemi nayo nje manje le ndoda emi emumva khona lapho engibukayo evela ngase la Lagrange eKentucky angilazi igama layo kodwa ngiyakwazi wena futhi lowo ngumfowethu nodadewethu kid lapho ngiyabazi lelininikazi khona ngabe lowo ngudadewethu Rukna noma nalona wesifazane lapha base-Salzburg ngiyakholwa uyimpumputhe kunjalo na kulungile ngicabanga ukuthi cishe yilokho kuphela emgqeni engibaziyo empeleni oh yebo nangu umngani wami olungileyo uPastor Rogers lapha wasezansi eMiltown nasezansi emgqeni ngiqagele iningi labo lizihambe kimi manje lokho kuphambi kwankulunkulu ngokwazi kwami bayizihambi kimi manje ake ngibone ezethamelini manje nina enizihambi kimi ogulayo phakamisa isandla sakho futhi niyazi wena onesicelo enhliziyweni yakho phakamisa isandla sakho noma ngabe ukuphi owaziyo ukuthi ngikulungile okay kujwayelekile nje macala onke cishe ndawo zonke manje ngeke kunilimaze ukulinda nje umzuzwana noma ethe xaxa ngemibili ngifuna ukunibuza umbuzo onesizotha kungcono ngibe ngemuva lapha ukuze ningizwe ngifuna ukunibuza ukuthize nje manje le milayezo engiyishumayelayo niyayikholwa ukuthi iyiqiniso na futhi impela beningeke nize lapha ukuba bekungenjalo manje uNkulunkulu bengayenza into enjengaleyo ngaphandle kokunginika umqondo othile walokho ebengikwenza na impela ubengeke impela ubengeke manje uma enze lokho manje ngiyasho ukuthi uJesu Kristu akakaguquki kufa kwakhe akumguqulanga wamkhazimulisa futhi wavuka ngosuku lwesithathu futhi wenyukela phezulu futhi wathumela umoya ongcwele wawubuyisa owabe unguNkulunkulu umoya ongcwele owawuphezu kwakhe niyakukholwa nonke lokho na noJesu ngenkathi elapha emhlabeni wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza kusezikeshana izwe lingabe lisangibona leso yisimo sezwe niyazi ibandla elingakholwa nje labo bonke ngeke besangibona nokho niyangibona nina lelo yibandla ikholwa ngokuba ngiyisabizwana sobuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe nesigreki lapho sithi ukuphelelisa okuchaza ukuthi ukuphela kwezwe ngibe nani kuze kube sekupheleni kwezwe nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza ngabe yiqiniso lelo na manje sinama-Baptist ama-Methodist ama-Protestani namakatolika ngisho nelamajuda ehlezi phakathi lapha kulokhu kusa kuthi sine-Church of God inazaretha abohambo olungcwele ufakazi kajehova onke lawo mahlelo ehlukene emelwe ngiyaqalaza ngiyawabuka ama-Methodist iluthela ama-Pentecostal zonke izinhlobo ezehlukene lapho ngiqalaza bona abantu engibaziyo futhi bonke bayizivakashi ezivela ngaphandle kwedolobha itabernakele likabranham iyintwanyana encanyana lapho lapha edolobheni kodwa lenza abavele ezweni manje ake sithathe lokhu nje futhi sicabangisise sicabange sifundisise sithobe futhi sibuze lokubuza manje-ke uma engafile manje-ke isimo sokuziphatha kwakhe ngakini nangakwabagulayo sizofana nje namhlanje njengoba besinjalo izolo manje-ke usenze saba njani isimo sokuziphatha kwakhe izolo na lokhu ngingakwenza uma nikholwa kunjalo na uma nikholwa indoda yathi nkosi izihawukele yathi indodana yami ikhwelwe kabi idimoni yilethe kubafundi bakho futhi bebekhala kakhulu bempongoloza nakho konke wathi ngingakwenza uma ukholwa uma ukholwa ngingakwenza manje qaphelani wenza kanjani ujesu na ube yini izolo na wayekhonzisa kanjani na manje lokhu kuya kuyisihambi manje ngikhuluma kuso ake sibone ube yini izolo kungithatha imizuzu emithathu nje sizocaphuna izindawo ezincane ezithi azibe mbili ngenkathi inkonzo yakhe kuqala iqala wawukhona umuntu oyedwa ogama lingu-Andreya umdobi waphenduka wakholwa nguye wayesehamba wathola umfowabo owayethiwa ngusimoni yakhumbula lokho na wamletha kujesu wayengumdobi ongafundile engakwazi ngisho ukusayina igama lakhe uqobo futhi ukhuphukela phambi kukajesu nojesu wambheka wayesethi igama lakho ungusimoni uyindodana kajona bangaki owaziyo ukuthi lowo ngumbhalo na babazi ukuthi lowo wawungumesiya ngoba unkulunkulu wethembisa umose wethembisa lokho uma umesiya efika uyoba ngumprofethi kunjalo na umesiya mprofethi futhi wabheka wayesethi igama lakho ungusimoni wayesethi uyihlo wayethiwa ujona futhi wazi ukuthi lowo wawungumesiya owesazi nemthonjeni leso ngesinye isizwe sabantu manje ngamajuda namasamariya kuphela amemukelayo abezizwe sasingakangeni thina iqembu likaruth manje owesifazane emthonjeni owaye ngumsamariya uyafika ukuzokha amanzi ujesu wathi ngiphuzise wenzani na wakhuluma naye njengoba nje bengingakhuluma nomunye lapho ezethameleni wathi ngiphuzise babengakaze babonane ngaphambili wayesethi ngani akusilo isiko sinokwehlukana lapha njengoba kwakuba njalo eningizimu kubangane bethu abangamakhalathi nezinto kodwa abasenakho akabongwe unkulunkulu ngalokho ngakho wathi sinokwehlukana lapha ngani akusilo isiko kuwe wena uyijuda ujesu wayeyijuda yena wayengumsamariya wathi akusilo isiko ukuba wena ucele kimi engingowesifazane wasesamariya okunjalo wathi kodwa sifazane ukuba bewazi ukuthi ubani obekhuluma nawe ubeyocela kimi amanzi lokho kwamisa lo wesifazane omuhle futhi wabheka phezulu wayesethi ngani awunalutho lokukha umthombo ujulile wathi amanzi engikunika wona angukuphila okuphakathi futhi ekugcineni wathola ukuthi yayiyini inkathazo yakhe bangaki owaziyo zihambi owaziyo ukuthi yayiyini inkathazo yakhe na wayenamadoda amahlanu ngakho wathini kuyena wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wambuka wathi anginandoda wathi usokahle ngoba ubunayo izihlanu nale ohlala nayo kalokhu ayisiyo indoda yakho wathi nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena manje siyazi xa umesiya efika lowo ngujesu nxa umesiya efika uyositshela lezi zinto ngoba siyazi ukuthi uyoba yilo umprofethi siyazi nxa umesiya efika uyokwenza lokhu kodwa ungubani wena na wathi nginguye futhi phezu kwalokho ugijimela emzini wayesethi wozani bona umuntu ongitshele engikwenzileyo Ungebe suye uMesiya lona na umalezo kwakuyisibonakaliso saMesiya izolo futhi unguye namuhla into efanayo namuhla manje nina zihambi niyakukholwa lokho na manje lokho kungokwenu elisemgcini lapha manje kulabo abangaphandle ngaleya umbhalo owodwa nje ukuze nibe nento enizoma kuyo bangako okholwa ukuthi ungumpristi omkhulu manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu na sonke.
A heavenly Father who knows me knows, as far as I know, I never seen the man. Now, he might have seen me, and I might have seen him, but if it has, I don't know nothing about it. Because I've been over the world times praying for the sick and things. I might have met him somewhere, seen him or something, I don't know. But anyhow, I know nothing about him. That's true. Is that right, sir? Just so the people know. Now, the man standing here for some cause. Now, where is that fellow that's a hunter? Efferson? All right. I just want him to see it. Where is that? Where's Busty Rogers? That is, all right. Now, here. Busty, you know me. Mr. Efferson, you know. Is that right, Efferson? You know me. We hunted together up in Colorado. I'm a man suffering from a nervous condition.
Leyo inkathazo yakhe ikubangele ukuba uphelelwe amandla kunjalo ukuvuka ebusuku kanjalo njalo ungowase Ohio futhi usonda ebandleni likamfowethu Sullivan noma uye lapho ngibona umfowethu Sullivan emi eduze ufika noKid yilowo ke oze naye kunjalo kolongele ngalesi sikhathi uzinzwa sewehlukile manje sekusukile kuwe manje usungaye ekhaya ukukholwa kwakho kuyakusindisa manje uNkulunkulu akubusise.
How do you believe? I don't know you, mister. Your face looks familiar to me.
Kodwa mayelana nokukwazi uNkulunkulu ezulwini uyazi ukuthi angazi lutho ngawe, angazi ukuthi yini engalungile kuwe. Ngaye ngaba nayo indlela yokwazi ukuthi yini engalungile kuwe. Ungumuntu nje omi lapho futhi uphethe ikhadi lomkhuleko yini nombolo kulo. Uvele nje umfana ukunika lelo khadi futhi ubizelwe phezulu lapha nje emgqeni womkhuleko. Manje ake sibheke ukuthi shaziya kanjani. Niyabo leso sikhathi esisodwa nje leso silukhuni kakhulu. Lokho kwenze okukhulu kimi leso sikhathi esisodwa. Kunaso sonke isikhathi ekade ngisishumayela kulokhu kusa. Kukhona okuphumayo. Niyabo kukhona okuphumayo. Mfo osemncane. Empeleni awukho lapha ngesingawe. Ulapha ngomunye umuntu. Futhi lowo ngumntwana. Umntwana akekho lapha. Usezweni eliyithafa. Kansas. Unohlobo oluthize lwamalumbu. Njengesithuthwane. Kuyisithuthwane kukhona ubumnyama phezu komntwana. Kukhona oxhumene nabo. Noma kwa-strikers. Nonke aniganiwe izelamani noma into efana naleyo na kunjalo uyakholwa na manje ke ngeke esaba namalungu uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke njengoba ukholiwe makube njalo kumntwana.
Now you believe with all your heart, all you people, praying for somebody, praying that God grants. That lady sitting there praying.
Ulekela lowo anti onomdlavuza phansi phakathi lapho. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke emuva lapho na ukuthi angikwazi angikaze ngikubone empilweni yami kodwa ngenkathi ungezwa ngitshela leyo ndoda ukuthize ukuthi ibicabanga ngesihlobo lokho kuza kuwe manje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na.
She's 20 feet from me. She never touched me. But she touched that high priest. You see, Busty? You see, sir? She touched Christ. Christ comes around and tells me what she was wanting. Now she gets what she asked for.
Amen.
A woman. I don't know this woman. She's a stranger to me. Is that right? We're strangers. I've never seen her in my life as I know of. But God knows her. If God can tell me something about you like he did the woman at the well, reveal something that's in your heart, Will you accept it and believe that Manje,
you couldn't be me as a man telling you to be God? Kuba, ningitele ukuthi lowo wesifazane wathi ntani. Manje, yilabo babili noma bangaki lona na. Sivele sibe nabo abathathu na. Ababili na, ababili. Kulungile, kulungile. Inenekazi isibekelwe ukufa. Kukhona ithunzi elimnyama phezu kwalo. Okungukuthi linomdlavuza. Iqiniso lelo. Udokotela ukutshela ukuthi umdlavuza wendlala yamanzi athile asemzimbeni. Kunjalo. Phakamisa isandla sakho.
You're from away from here now.
Kowa kude kunalapha.
You believe?
Ayo. Uyakholwa na? Ngiphakathi kokuthi unendodana, indodana engumzukulu. Kuthi lokhu kunokuthile okungalungile emehlweni akhe. Ukhulekela yena. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angatshela ukuthi ungubani na? Nkosikazi McKee. Manje-ke buyela ekhaya lakho futhi uphile. UJesu Kristu wenza.
Do you believe with all your heart now? I've never seen a woman in my life.
Hallelujah.
What does that?
Amen.
Just a moment. Reverence, just a moment. I'm looking right at a colored woman sitting way back here in the back. And that light that you see on that picture is hanging over that woman sitting way back there.
Emuva lapho kholo ukuthi ngumprofeti wakhe tate ukhulekela umyeni wakho esigabeni sokufa esibhedlela eveteran lowo ngu isho kanje inkosi kholo ngenhliziyo yakho yonke manje uzosinda.
What did she touch?
Amen.
There's a woman, a colored woman, a white man, like the woman at the well. What did she touch? The same Jesus. She's not the same woman the colored woman was, or the Samaritan woman was. She's another woman. I'm not Jesus, the same man. I'm another man. But she's a believer on Jesus Christ like the woman was, and I'm a believer in his servant. And the same spirit working in this day. Christ is not dead, he's alive. I never seen her nor in my life. Now, I see you don't have to have a prayer card to be here. You just have faith in God. Isn't that right? Now, I know that woman there. But I know what she's praying for. That knee. You believe it down south. If you believe with all your heart, you get well. What about you? We're strangers to one another. You're just a young man. I've never seen you in my life. You believe that God can tell me what your trouble is? If He will it help you?
What is done now? Manje, iba ulokhu ukhona lapha yana.
The trouble's in your neck.
Ingozi yemoto uyehla lokhu uvela enhla enyakatho ungase Bedford eIndiana. Iqiniso lelo ngabe iqiniso lelo na manje ke uyakholwa ukuthi intango yakho izolunga njengoba ukholwa akube njalo kuwe. Buyele ekhaya nika uNkulunkulu ipre.
Amen.
How do you do, sir? You believe that God can reveal to me your trouble? You suffer with a nervous condition that causes you to have an intestinal troubles. You're really from California. That's right. You believe God knows who you are? Mr. Murray? Okay. It's over now. Return to your home, believing with all your heart. Are we strangers to one another? I don't know you and God. I don't know you and you don't know me. We're strangers, is that right? If God will reveal to me something about you, will you believe me to be His prophet? Well, the rest of you believe it's getting me real, real weak now, see? Just believe me. I'm just, Anointing is here. You know that, don't you? You're aware that it's here. The Holy Spirit's here now. If you can, I'm getting so weak I can't ever see you out there anymore. See? You know, if one case made Jesus get weak, what will separate 10 cases here we've had here through the audience? 5 or 6 or 7 out here on the platform, 3 or 4 or 5 out in there. They just got me to a place I can't hardly see no more. Looks like a whole crowd just getting milky like. If you'd only realize that's the denseness of the Holy Spirit moving in. That's that light there covering over the building. See, it's bringing you into a cluster, into a place. Now, bend this woman stand here. To you in the prayer line now. If God will reveal, here I hold my hands up. I've never seen the woman. Know nothing about her. If God will reveal exactly what she's done or what she is or something other about her, will all of you believe then that God does that? Will you believe it? Can you accept? Will you believe that you'll live that? Can you? Of course, I know your trouble. I know your trouble. Yours, it's not his. You see, God reveals those things. But if you just believe, I'll come to you and lay hands on you because I'm getting a real, real weak. And I know in a little bit, well, I couldn't see no more. See, now, you believe with all your heart. Now, remember, it is not me. Anyone knows that. It's the Holy Spirit. Now, if I can just catch the woman's spirit, that's the same thing Jesus did, trying to catch her spirit. He said, bring me a drink. Here's a man and a woman, just like it was there. Now, you're a young woman, a lot younger than I. Now, perhaps maybe this woman is younger than Jesus. He's about 33 years old. And probably she wasn't 18 or 20, just a young woman. And she couldn't hardly know what to say, but when he stalked her, he said, bring me a drink. Now, the Father had sent him up to Samaria. He was on his road to Jericho, but he went around Samaria. That's up over the mountain. Why did he do that? He said he had need to go by. Father sent him there. Well, he just come to sit down and sent the disciples in town to get something to eat. And this beautiful young woman come out to get water, and the Father must have said, I'm calling to her. He said, woman, bring me a drink. And the conversation started. Now, same thing here. Did you put your hand on my shoulder? One of you? Nothing. God in heaven knows something touched me then. I thought it was Billy telling me to leave. My hands, God knows that's true. Something touched me like that. I thought it was Billy telling me to get going. See, when you get like this, you don't know when to stop or what to do. See, you're just almost beside yourself. What was I talking about? The woman at the well. And then after he found where her trouble was, and he said, go get your husband. She said, I have none. And he told her that she had 5. Then she said, I perceive that you're a prophet. I know when a Messiah cometh, he'll tell us these things. Now, would that be the same Messiah today if I could tell you something? Something's wrong. If God doesn't help you, you're going to die. You got cancer. Now, you believe God can tell me where that cancer is? It's in the womb.
Oh, thank you.
You believe God knows who you are?
Yes.
You believe God knows where you come from? You're from Illinois.
Oh,
your name is Miss Johnson. Return back and live. Jesus Christ.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
You believe with all your heart?
Yes, Lord. Just
let her live.
Oh, thank you.
Thank you.
uNkulunkulu lensizwe ilwa ukulwa okuhle kokukholwa imi ebukhoneni bukaJehova Jire inkosi ihlinzeke umhlatshelo kwangathi amandla avusa uJesu ethuneni angayithinta ngalomdudlwana iphe isifiso senhliziyo yayo egameni likaJesu Kristu amen. Nkosi Jesu phezu kukadadewethu ngebeka isandla sami egameni likaJesu Kristu kwangathi lawo mehlo angasindiswa kwangathi ukuhlupheka kwakhe kungasuka emzimbeni wakhe egameni likaJesu Kristu amen. Baba wethu wasezulwini uTate Khile wami omncane ngikhulekela ukuthi amandla lokho umuphe ukuqina ekugugeni kwakhe njengoba wenza kuNaomi Nkosi kwangathi angasetshenziselwa inkazimulo yakho siphe khona baba ngegama likaJesu Kristu. Nakumfowethu Khile Nkosi ukuthi ukufa kwamhlaya kodwa ukuphila kwambuyisa uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzomgcina eqinile usesedlule kude isikhathi abelwa sona kodwa wena uNkulunkulu futhi yenza lokhu ngenxa yenkazimulo yakho njengoba wangethembisa esibhedlela muphi uqine ukuba afakaze kwangathi ubufakazi bakhe bungezwakala kuso sonke isifundazwe sase-Ohio izwe lonke.
I'll take him at his word.